Ngiyakholwa asibe silokhu simile manje imizuzwana embalwa njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Angazi noma sakhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo zethu ukuthi uma kukhona noma yisiphi isicelo kulo busuku obungasidinga kuNkulunkulu into ethize ekhethekile ungayazisa isandla sakho esiphakeme. Uyazi nje ukuthi yini oyidingayo manje enhliziyweni yakho. Cabanga nje ukuthi iyini. Baba wethu osezweni, sijabula kakhulu kulo busuku ukuthi sinaleyo nhlanhla enhle yokuthi baba kumdali wamazulu nomhlaba. Futhi sijabula kakhulu ukwazi ukuthi sibuthene lapha kulo busuku ezindaweni zasezulwini kuKristu indodana yakho, futhi ethembisa ukuthi uma siyocela noma yini egameni layo iyophiwa. Nkosi, uzibonile zonke izandla eziphakamile. Uyazi ukuthi yini ebisemva kwaleso sandla. Bekukhona isicelo sento ethize, futhi nginikela umkhuleko wami kanye neyabo ngokukholwa. Manje senyukela esihlalweni esikhulu samazinyo endlovu sobukhosi sikaNkulunkulu, lapho njengoba sibona igazi lenkosi uJesu libekwe lapho phezu kwe-altare ukuqiniseka ukuthi isicelo sethu siyaphendulwa. Into eyodwa kuphela esele uma sizokholwa ukuthi akwemukele esikucelayo, khona-ke kuzophiwa siza ukungakholwa kwethu. Futhi baba, siyakhuleka kulo busuku ukuthi njengoba sivula izwi ukuthi uzolembula kithi nguwe owalilo bayo, futhi siyakhuleka ukuthi uzosazisa lona, bese ke liza phakathi kwethu, bese siliphila, bese uzifakazisa wena uqobo ukuthi ngayelihora lenzuzo ngempumelelo yesayense enkulu. Futhi uma ibandla selibanda futhi ichezukela ezimweni nezivumo kholo ukuthi uhlala ufana kulabo abakukholwayo ukuthi uyafana, ukuthi uNkulunkulu ofanayo owathulula amandla ePentecost. UNkulunkulu ofanayo ohamba nabafundi, lo owayenoMose ehlane, futhi uyafana kulo busuku. Sibusise kanye kanye manje njengoba sihlanganyela ngasezweni egameni likaJesu Kristu siyakucela, amen. Ningahlala phansi. Njengenhlalayenza ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla inkulu kuba lapho abantu bakaNkulunkulu bebuthene khona ndawonye, ngokuba ngiqinisekile ukuthi uKristu uphakathi kwethu. Futhi sinokubonga eNkosini uNkulunkulu ukuze umbiko omuhle wayizolo kusihlwa, futhi usalokhu ukhumbisa ukuthi uNkulunkulu uphilisa abagulayo nabahluphekile. Futhi manje kune uma nje singagcina izingqondo zethu zizinze kuKristu, futhi sazi ukuthi ubukhona bakhe bulapha, nokuthi usevele mlondolozele zonke izibusiso zokuhlengwa azifelayo singesenu, enimele nikwenze kuphela ngokukholwa. Futhi manje sithemba ukuthi nibe nokuphumula okumnandi namhlanje, futhi nizama ukunikhipha kulo busuku ngokukhulu nje ukushesha okunokwenzeka. Bese kuthi-ke kusasa ebusuku kungubusuku bangolwesine, bese-ke kuba ngubusuku bangolwesihlanu, bese-ke kuba ngomgqibelo ekuseni ukudla kwasekuseni. Ngifuna ukucela inhlangano yebandla kulo busuku isicelo esivela kumfowethu Carl Williams emkhandlweni wezikhulu zesonto zasePhoenix, umongameli womkhandlu wezikhulu zesonto zasePhoenix. Uyise oneminyaka engama-85 ubudala ushaywe istroke kule ntambama, futhi ubezoba lapha kulo busuku, futhi kudingeke andizele phezulu enyakatho ndawo ukuyobona uyise. Futhi ngiye emkhulekweni womfomdala khona manjalo. Emaviki ambalwa edlule nganginaye, wayephila kangcono kakhulu kunendodana yakhe ngale e-Albuquerque lapho esasinengunguthela khona. Futhi lo busuku ulele enestroke iminyaka engama-85 ubudala. Kodwa ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu uzosisusa istroke kuye. Ngiyakukholwa niyabo, ngokuba ngenkathi ngisemkhulekweni ngangimbona nje enyakaza. Futhi awushayiwe istroke uma unganyakaza, uyazi. Ngakho ngiyazi uzoba ngcono uma engasindile futhi sinokubonga ngokukholwa ubufakazi ubonakalayo into ethize nathi sitshelayo futhi siyazi awusekho umsebenzi wokuqagela kukho besinalo iminyaka izwi likankulunkulu manje sinonkulunkulu wezwi niyabo futhi khona lapha eliphila izwi lakhe ngakho liqinisile esinye sezibonakaliso ezinkulu zokugcina esithendiswe ebandleni ngaphambi kokufika kwenkosi kungekudala indodana yami nami ngangingaya eBombay eIndia lapho engicabanga ukuthi saba nokubizela ealtare okukhulu kunakho konke engake ngaba nenkosi ukuba ikwenze emihlanganweni yethu kwako asikwazanga ukulinganisela ukuthi bangaka beza kuKristu ngoba kwalinganiselwa lapha engxenyeni yesigidi embuthanweni owodwa cishe izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu futhi kwakukhona esikhulu isikhathi sokucindezeleka futhi kwakukhona amahindu amadoda angcwele futhi ohe ngikhuluma ngenkolo India inayo ngaleyo ntambama ngabungaziwa izinkolo eziyishumi nesikhumbisa ezehlukene zasendiya futhi zonke zamphika uJesu Kristu zonke kukaMohammed uBuddha isikhi ekaJaini eziningi kakhulu zazo futhi angizange ngisho lutho ngavele ngabalalela nje njengoba sadingeka sikhumule izicathulo zethu kuba siyongena ethempelini lamaJaini ngalowo busuku ngaphambi kwesihluku esikhulu engingakwazanga ukubona ukuphela kwabo futhi ngenkathi abantu beqala ukwenyuka umbutho wezempi wadingeka udedele abantu beze ngamunye ngasikhathi ukuqala ufikayo kwakungonochoko wayengenazingalo nezindlebe yayidleke yaphela noma ubani wayazi ukuthi yayiyini inkathazo yakhe kusobala kwase kuthi-ke emva kokuba ababili noma abathathu sebedlule ngani nakho kwakukhona umoya ongcwele wembula kusobala ngenkathi kufika ugcobo khona-ke ungakusho ukucatshangwa ngabantu niyabo uyakucaphuna futhi babecabanga ukuthi kwakuyinto ethize enjengokufunda umqondo futhi noma ubani owaziyo ukuthi kuyini ukufunda umqondo ubengakwazi bekungaba yi uma ucabange lokho njengomoya ongcwele nje ubona okufihlakeleyo ukuthi bekungaba ngokufunda umqondo ngani manje-ke awazi kakhulu kangako ngokufunda umqondo ngakho manje-ke la madoda angcwele noraja kanjalo njalo emaphilweni abo nengakho babenqabelwe phezu komunye nomunye kwakungababili noma abathathu befuthelene ukuthi abafe emhlanganweni futhi nje bezama ukunqwabelana phakathi futhi nganginezinsuku ezimbili kuphela kuba ngihlale futhi angikwazanga ukuthola ukuvikeleka isizathu ngangidingeka ngibe nakho edolobheni kwakuyiyona ndlela kuphela esithola ngayo ukuvikeleka ngaphandle kwedolobha kwakukade kukhona inenekazi elifikayo elalibangele inkathazo encane nababili noma abathathu bagwazwa babulawa futhi abanginikanga ukuvikeleka ngaphandle kwedolobha futhi kwakuyinto esabeka ngempela ukuyibona kodwa ngendoda yesine eyadlulayo yayingeyesine noma eyesihlanu kwakuyindoda eyayimpumputhe futhi yayingompofu kusobala indiya inabantu abayizigidi ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa futhi kwakubukeka kimi sengathi cishe izigidi ezingamakhulu amane abo babengabampofu angikaze ngibabone abampofu abaningi kangaka futhi kuyinto edabukisa kabi kanti asazi ukuthi sicebe kangakanani uze uthathe uhambo olunjalo kanye nangumama elele emgwaqeni ingane yakhe encane ibulawa indlala izisinyana zayo siphansi sincikene nezindebe zayo okwayo okuncane ayisakwazi ukubuye ikhale umama ubulawa indlala naye ufuna ukupha wena ingane ayivikele kufeni noma yini ayivikele kufeni futhi lapha awo uyayithatha na nangu omunye nangomunye omunye owena nje akukho ukuphela kukho futhi nampo futhi kudabukisa kakhulu futhi bayizidalo ezingabantu uKristu abafelayo futhi lapho ngalowo busuku ngimi lapho nelempumputhe yenyuka umongcole wathi manje ingompofu futhi ingumkhonzi welanga sekube iminyaka engamashumi amabili iyimpumputhe Awu kwathi nje lokho kungashiwo wawunga kucosha uyazi banawe uma uya endaweni njalo kungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba bayokuphosela inselelo kukho noma nini nje futhi kungcono uqiniseke ukuthi uNkulunkulu ukuthumile awudlali isonto lapho uzofanele ngempela ube nakho okhuluma ngakho kulungile lapha eMelika kodwa ungazami neze ukuzithela insimini ngaphandle uma ngempela uqinisekile bese kuthi ke eAfrika nalezo zinyanga abathakathi nabanjalo bangabakhonza imimoya abadlali njengescience ethize ephathelene nokusebenza kwengqondo bangabakhwelwe ngamadimoni futhi banamandla futhi kuthatha kuphela amandla kaNkulunkulu angaweqa ngaphezulu futhi angaze ngisibone isikhathi nokho kodwa lokho inkosi yethu uJesu enkulu nekhazimulayo eyakweqa ngaphezulu phezu kwakho konke okwawo futhi yazuza ukunqoba ngaso sonke isikhathi ngisho lokho njengenceku yakhe egameni lakhe futhi kulobusuku lapho kwakukhona ngiyakhumbula le ndoda wathi uyimpumputhi wathi ungumpofu futhi ukhonza ilanga futhi bayakholwa uma bebuka ilanga baze bathole ukuphuphutheka ukuthi bayoya ezulwini ngakho kunezulu labo futhi bayohamba ngakho bakhonza okudaliweyo futhi lelani wawungakubuzwa kungena ukuthi bona labo ikakhulukazi ababiza ngamadoda angcwele bese ke bezifaka uGrisi yonke indawo amafutha okunqumo kuyinto yokubukelwa babulala imbuzi bese bekhonza ngakho manje ke okulandelayo wathi uyindoda eganiwe futhi unabantwana ababili futhi bangabafana ababili nomunye wabo uthi akabe neminyaka yesithupha ubudala nomunye uthi akabe nesishiyagalolunye futhi ngenkathi utolika eyitshela lokho kwakuqinisile futhi noma kunjalo babengakulaleli babecabanga ukuthi kwakuyisayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo ngase ngicabanga nkosi uma nje uzongikhombisa into ethize abebengayibona yenziwa futhi nifanele nikubhekisise ukushiwo ngumoya ongcwele yilokho antshela khona hlalani lapho isikhathi eside ngokwenele nize nizwe ukuthi ubuye aphendule ngokuthini futhi niyabo lalelani anitshela khona ngoba akusimina angazi lutho ngakho nguye futhi angikwazi ngisho nengikushoyo qobo lwami futhi angikwazi ngize ngizwe itape futhi manje ke ngakho manje ke kuyamangalisa ukubona akwenzayo ngaseke ngiqaphela ngase ngiyibona indoda njengombono ibe ngaphezulu futhi yayisikwazi ukubona yayisinokubona kwayo ngacabanga lesi kuzoba isikhathi esimangalisayo khona manje ngase ngithi namhlanje ngibungazwe ethempelini lamajeni lapho abaningi benu baholi abehlukene lapha wawukhona futhi nani ngitshela ngokuthi ubuKristu babubuncane kanjani nokuthi inkolo yenu yayinkulu kanjani ngangingena thuba ukumela inkosi Jesu kodwa ngathi kulobusuku nansi indoda emi lapha eyimpumputhe manje kuba bengingabuza umpriesti kaMuhammad noma umpriesti kaBuddha kumbe noma kungahle kube ngubani ukuthi yini eyayibangela ukuba yenze lokho beningathi yayinephutha ngoba yayikhonza udaliweyo esikhundleni somdali bengingathi amen kulokho lelo iqiniso okudaliweyo esikhundleni somdali awu manje uma lendoda ithe nje ibikhonza uNkulunkulu oyibuyisela ukubona kwayo manje ithola ukuthi inephutha manje beningenzani kuyo na nenaba kaBuddha beningayenza ishiye uNkulunkulu wayo futhi ifike futhi ijoine ubuBuddha abakaMuhammad bebengayenza ibe okaMuhammad nabehlukene kuyini na beniyoshintsha kuphela imicabango yayo kuphela beniyo isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo ngathi iMelika igcwele into efanayo okama Methodist ifuna ukushintsha amaBaptist namaBaptist ifuna ukushintsha amaPentecost hospital ne one nurse ifuna kushintsha i2 nurse ifuna kushintsha oh hey angaze ngizwe into enje kodwa into eyodwa ebungekayo sonke sikhonza uNkulunkulu ofanayo kodwa lapho kwehlukile kodwa ngathi yi science ephathelene nokusebenza kwengqondo impela kunomdali ndawo ndawo owenza amehlo ayo manje ngangeke ngikusho lokho ukuba ngangingawubonanga umbono oqala isizathu ku ngineminyaka engamashumi amahlanu nane ubudala ngibona imibono kuswela isene ezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili ubudala akwazi namunye ngizobuza noma ubani uma bake bawubona owodwa wehluleka qhabo mnumzana usoze awukaze futhi awusoze uhlala njalo uqinisile ngoba nguNkulunkulu ngase ngazike ukuthi indoda yayizokuthola ukubona kwayo kodwa ngangizama ukubeka ugibe olincane ukubamba abanye balabo abangakholwayo ngase ngithi manje uma inkolo kaMuhammad eyona nkolo ezedlula zonke lapha eNdiya makuthi abapriesti bakaMuhammad lapho beze lapha futhi babuyisele ukubona kule ndoda futhi ngizoba ngoka Muhammad nebo ngathi uma ubhuda eyinkolo enkulu kangako abapriesti bakaBhuda abeze kumbe noma ubani ngathi impela uma indoda ifuna ukulungisana noNkulunkulu oqinisile impela umdali omkhulu owenza amehlo ayo okuqala angayenzela amehlo okwesibili uma ifuna ukwasebenzisela inkazimulo yakhe lezo kwaba izethameli ezithule du kunazo zonke ngabe ngazizo ngathi manje umsamo uvuliwe futhi makuthi indoda engeza lapha futhi inike ukubona kwayo makuthi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu weqiniso lo owayenza endaweni yokuqala owadala amehlo ayo makeze futhi abuyisele ukubona kwayo futhi ngilungele ukuba ngumlandeli waleyo nkolo awukho umuntu owathi vu ngathi ngiyazi ukuthi ngicabangani ngicabanga ukuthi ngisebenzisa ukufunda umqondo oqonda ukuthi yini indaba ngalabo bantu kanjalo njalo futhi ngibatshela ukuthi bayini ukuthi bangobani angikwazi ngisho nokufunda igama ngifanele ngilipele angikwazi ukulibiza angikwazi ngisho nokukhuluma ulwimi lwabo nikubiza lokho ngesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo uma kuyiyo ngazi neyodwa into ngesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo futhi nina ningongqondo-ngqondo bayo makuthi lowo ngqondo-ngqondo wesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo eze futhi anike indoda ukubona kwayo ke sibone uma isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo ingabuyisela ukubona empumputheni lokho kwakuselokhu kuyizethameli ezithule akukho umuntu owathi vu ngathi kungani ningasho ukuthize na impela ukhona uNkulunkulu ndawo ndawo konke konke lokhu yonke into iqhubeka ifakazisa ukuthi ukhona uNkulunkulu ndawo ndawo ungubani na ngathi sizathu ningasho lutho ngoba ngeke nakwenza futhi kanjalo nami ngeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakhe uJesu Kristu engingufakazi wakhe ungikhombise umbono ukuthi le ndoda izomukelwa kubona kwayo manje uma engakwenzi khona ke ngingumprofeti wamanga ngikosheni ningikhiphe eNdiya kodwa uma ekwenza khona lapha ninabantu eningabaka Muhammad nampa abapriesti benu bemi nezingubo zabo ezende nangubhuda nabehlukene ngiyababona abaholi benu ukuthi bathule du kanjani abasho lutho kodwa ngiyakhuluma ngibona umbono ngendoda izomukelwa kubona kwayo futhi izokwenza manje futhi uma ingakwenzi khona ke kukhona okungalungile ngingufakazi wamanga weBhayibheli kaKristu wonke umuntu ngathi bangayikini lapha abazomemukela njengomsindisi wenu uma uNkulunkulu ezobuyisela ukubona kule mpumputhe na futhi indawo zonke obona kuzo izandla ezimnyama nje ziphakama kuze kuyofika lapho owungabona khona awukwalinganiselwa kubantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu leyo ingxenye yesigidi ngakho lokho kuningi kuningi ngokuphindwe ngokwedlula cishe ose Tucson ngakho nakho lapho bona wayehlezi endaweni eyodwa ngadonsa ngacela indoda ukuba isondele kimi ngayigaqa ngezingalo zami abawutoliki umkhuleko ngathi Nkosi uNkulunkulu lena inselelo ekukholweni kwami uqobo kodwa khona lapha ngesikhathi lapho bonke laba bahedeni bezungeze lapha awuselokhu yini uNkulunkulu ofanayo owawulokhu unguye njalo na ngase ngithi manje udumo lwakho olusengozweni ngisho kuphela owakusho futhi usukela ngisengumntwana ungikhombisa imibono futhi angaze ngibone nowodwa wehluleka manje ungikhombisa ukuthi indoda izokwamukela ukubona kwayo ngiyakubiza ukubona kwayo egameni likaJesu Kristu nendoda yashathedela ukukhulukazi ukudazuluka nemeya yedolobha yayihlezi lapho yagijima yayidumela futhi yayanga ngokuyigona indoda yase ikwazi ukubona kahle impela njengoba ngingabona kumbe noma ngubani omunye futhi manje ke ngabona izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane bangana ngifuna ukusho lokhu ngokugxeka kodwa sehlulekile ukuqhuba uhlelo uKristu asithumelela ukuba silwenze niyabo wathi hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli manje akasho ngokuthi sakhe izikole akasho ngokuthi sakhe amasonto okungukuthi onke mahle kodwa sibeke sonke isikhathi sethu ekwakheni izikole namasonto namahlelo okubanga mbe ichaza kodwa lokho akusikho akusho nishumayele ivangeli nalizibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngamanye amazwi ukushumayela ivangeli kuyoba ngibonakalisa ngokwenza amandla kamoya ongcwele futhi ilapho esehluleke khona ibandla lidinga kulobusuku hhayi into ethize ebhasteliwe ethambile neyintecentece njengoba ibandla liyiyo yenza ukuvuma nje ubhaphathizwe futhi usungu ngumKristu ukuba ngumKristu kungokuzidela sidele uthabathe isiphambano sakho ungilandele insuku zonke namhlanje lithambe kakhulu nabantu bazibiza ngamaKristu kanti kwakuvame ukusho ukufa ukuvuma uKristu futhi odingeka wethembele kuye insuku zonke ngayo yonke into owayidinga lo uNkulunkulu ofanayo uyaphila namhlanje ngiyazi ukuthi lokhu kuqinisile futhi mkhulu nje namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi uma wayelokhu enguNkulunkulu usalokhu enguye uNkulunkulu kodwa uma ngesiye uNkulunkulu khona ke akaze abe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waso sonke isinto usiza ngani ukukhuluma ngoNkulunkulu kaAbrahama uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na bekungasiza ngani ukukhuluma ngoNkulunkulu owakwa ukuvula nge ulwandle olubomvu uma ubengena ukuba abantwana bakhe ukuba baphunyuke uma ubengena kwenza into efanayo namhlanje na kuthiwani ngunkulunkulu owakwazi ukuvusa umuntu ofileyo aphuma ethuneni uma engena kuyenza into efanayo namhlanje na usizana ukunika inyoni yakho kumzwilili izimbewu ezinhle namavithamini ukukhulisa amathambo amahle aqinile namaphiko nezimpaphe bese ke uyifaka esibiyelweni na izozisebenzisa kanjani na usizana ukufundisa iBhayibheli ngoNkulunkulu othize omkhulu na ingakwenza kanjani indoda ebulawa amakhaza ukuba ithole ingakuthola ukufudumala ngomlilo opendiwe na indoda ebulawa ngamakhaza bese uyipendela umlilo bese uthi nakho obekuyikho lokho akusikho kuzofanele kube nokushisa ukuthize okuvela kuwo ukuba uyenzele ukuthize okuhle futhi kuzofanele kube nobuqiniso ekuzalweni okusha ngokuzalwa ngokusha ugqaliswe ngomoya nokwazi ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bulapha futhi simbone eqhuba izwi lakhe nesithembiso sakhe njengoba enza nje uJesu wathi uma ngiphakathi iswa emhlabeni ngiyakubadonsela bonke abantu kimi kwangathi inkosi ingasisiza bengingahlosile ukuchazukela kulokho kodwa nje ukuxoxa inkosi inibusise manje futhi ngibonye balobu busuku mhlawumbe ngaphambi kokuba kuphele mhlawumbe ngizonishumayelela ubusuku bobodwa ngizoshumayela nje ngikhuluma ngokuphilisa kukaNkulunkulu manje ngoba ngifuna ukubona ngilindele inkosi mhlawumbe ukuba yenze okuthize yilokho kuphela niyazi cishe amapercenti angamashumi esishiyagalombili isithupha enkonzo kaJesu kwakungukuphilisa ngokaNkulunkulu futhi asisebenzisi ukuphilisa ngokaNkulunkulu kube ngokukhulu ungeke wenza kube ngokukhulu kokuncane siyakwazi lokho nalobu bungcweti obukhulu bokuphilisa ngokaNkulunkulu ngisanda kuqeda nje ukutadisha iminyaka emine noma emihlanu edlule nebandla lasekuqaleni ngaqalisa ngencwadi kaFox yabafela ukholo ngehlela kuma Babiloni amabili ka Hislop kanjalo njalo futhi ngehlela njalo eNaisiya neyaseNaisiya yakamuva neyobaba baseNaisiya nomkhandlu waseNaisiya futhi ngithola lokho emva kokufa kwaJesu Kristu kwehlele kuPolycarp noIrenaeus noMartin nabaningi balabo abangcwele abakhulu amakhulu eminyaka emva kokufa kwaJesu Kristu balwela leyo nkolo yombabhathizo kamangcwele nokukhuluma ngezilimi nokuvusa abafileyo nokuphilisa abagulayo kwakusonyakeni wesikhathi sobumnyama lento elahleka khona kodwa uNkulunkulu wathi ngiyakubuyisela isho inkosi yonke iminyaka edliwa isikhonyane nenkasa ethembiswa ukukwenza naleli ihora lokubuyisela umuthi uyophinda uqhakaze ngiyakukholwa inkosi nibusise manje futhi embhalweni ngifuna ukuthatha indikimba encane ejwayelekile kulo busuku ukuba nje nginithole ukuba nazane nalokho esizamo ukukwenza niyabo uma ninga ukuba bengingathola lezi zethameli zokuzwa nakunye ukubona nokwazi khona impela ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi ulapha phakathi kwenu nikukholwe ngokomzimba noma ngokwengqondo kodwa uma kungaya ngaphambili le kwengqondo nize niwazi khona ke into ethize izokwenzeka niyabo uma ningaqonda into kuphela okuyiyo ngokuthi ukubona uKristu ebukhoneni bethu niyazi eThekwini eNingizimu Afrika lapho okwalinganiselwa khona ngezihlalo ezinamasondo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu amabhokisi amadala namakalishi futhi badonsa abantu bebakhipha emenweni amaviki ngamaviki bephumela lapho emkhulekweni owodwa amazwi ambalwa nje omkhuleko futhi benyuka behlela lapho futhi ngokuso kulandelayo uSidney Smith ningamthumela i-telegram nimbhalele incwadi uyimeya yethu kucishe kabili okuphindwe kathathu usayizi waseTucson yebo kukukhulu ngokuphindwe kaningi kunalokho futhi sasisemzileni womjaho lapho ayenabantu ababe izinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu bebuthene futhi wangibiza wathi mfowethu Branham yana ewindini lakho elibhekene nogu lolo ngulwandlekazi lwaseNdiya lapho uzobona into ethize ungakazi uyibone futhi nakho kuza cishe ayishumi alawo matraki amakhulukazi amangisi mhlawumbe amashumi amane amafedi angamashumi amahlanu ubude nje engcwabelwe egcwelwe izinduku zokuqhugela ezindala nezihlalo ezinamasondo nezinto ababekade bexhuga ngazo ehlane ngayizolo futhi waphiliswa futhi nampa babelapha nababantu owaye kulezo zihlalo nezinto ibanga lezindlu zasedolobheni beza ngemuva bonke bekuzwana kunye behamba ngezinyawo bedlula ehotela lami becula kholwa kuphela konke kungenzeka ngolimi lwabo lomdabu lapho sasiqophe phansi abomdabu boblankethe abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu bemukela uKristu njengomsindisi wabo ngesikhathi esisodwa kungesikho ukudelela odadewethu kodwa nakho engingakuqondi uma ngifika ekhaya minyaka yonke uma ngimuka futhi ngibuye ngithola abesifazane bakithi baseMelika bewundula eziningi kakhulu izingubo zokugqoka zabo uqobo futhi nokho bezibiza ngama Kristu becula emakhwayeni futhi lawo besifazane bemi lapho abaningi babo kungekho lutho kodwa begqoke izigcebhezana ezincane ezingofu ethi futhi umzuzu bemukela uJesu Kristu njengomsindisi akekho owadingeka abatshele ukuthi babe yambaze basonga izingubo zabo kanje ukuba basuke ebukhoneni balapho abesilisa ayemikhona uma bukhona buka Jesu Kristu buzoletha lokho kwazi kwesifazane owayengazi lutho neze ngaye futhi nje wamemukela njengomsindisi futhi wamenza waqonda ukuthi uhambaze bekufanele kwenzeni kubantu lapha ofanele ukuba ngophukuzekile nofanele ukuba nibabhathize kwamoya ongcwele futhi iminyaka yonke ngokuqhubeka bayazihundula naku ngikhona ukuthi kukhona ungalungile ndawo kungahle kube ngakimi uma kunjalo kukhona ukungalungile ngezwi ngikhona ukuthi umoya ongcwele uzokwenza umuntu embathe izingubo zokugqoka esikhundleni sokuzikhumula manje phenyani nami kuMathewu isahluko seshumi nambili ivesi lamashumi amathathu neshiyagalombili na kwelamashumi amane nambili umbhalo ojwayelekile nje omncane njengoba sifunda lalelisisani manje
Then certain of the scribes and of the Pharisees
answered, "Kwase kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi, "Mfundisi sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi, "Kubo isizulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asikunikwa isibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti." Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu amadoda aseNineve ayokusukuma ekwahlwelweni kanye lesi sizukulwane esilahle ngokuba aphendiwa ngokushumayela kukaJona futhi bhekani kukhona lapha omkhulu kunoJona Futhi inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlelweni kanye nalesi sizukulwane silahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomon futhi ibhekane lapho kukhona omkhulu kunoSolomon. Ukuba bengingakubiza ngendikimba bengingathanda ukuthatha lawo mazwi amahlanu okugcina lapha kukhona omkhulu kunoSolomon. Siyathola uJesu lapho wayekade etheta, wayekade esola lezo zindawo ayekade ekuzo futhi wayekade efakazisile kubantu ukuthi wayengumesiya njengoba nje ubekhombisa kithi izolo ebusuku. Nakho konke kufundisa kwabo kwawukade kungukuba bakholwa ukuthi lokho kuyoba isibonakaliso sobumesiya. Futhi ngisho nakulona owesifazane omncane esikhulume ngayo izolo ebusuku, owesifazane emthonjeni ukuthi ukanjani esimweni sakhe sokuphinga, futhi nokho wayazi kakhulu ngoNkulunkulu futhi wamqonda kakhulu kunoma kwenza ababhali nabafarisi. Ngokuba ngenkathi sebebone lokhu kwenziwa bakumemezela ngokuthi kungolunye uhlobo lomoya bathi ngubhelizabhule ubhelizabhule kwakuyinduna yamadimoni umoya idimoni futhi bathi wayenza lokho ngomunye wokhonza imimoya njengombhuli futhi noma ubani uyazi ukuthi ukubhula ngokukadevel futhi ngakho basola inkosi yethu ngokwenza lokho wayesethi uma ningibiza ngobhelizabhule kuyothethelelwa kodwa nxa nikhuluma ngokumelana nomongcwele lapho uyofika khona-ke akukho ukuthethelelwa kwakho ngoba nibiza umoya kaNkulunkulu owenza umsebenzi ngomoya ongcolileyo lokho ngokuhlambalaza umoya ongcwele umama wami wayevame ukungitshela ngenkathi ngisengumfanyana ukuthi ukuhlambalaza umoya ongcwele kwakungukuthatha impilo yakho uqobo awu lokho akunjalo nyabo ibhayibheli liyakufundisa ukuthi ukuhlambalaza umoya ongcwele kungukukhuluma ngokumelana nomoya ongcwele ukuhlambalaza ngokukhuluma ngawo futhi uma nibona umoya ongcwele wenza into ethize futhi nihlekise ngawo seniwele umugqa eningasoze niwele niphinde nibuye futhi anisoze nathethelelwa khona ngakho ujesu wayebatshelile futhi wayesho ngokuthi kwakukanjani ukuthi wayekade eqinisa izwi ukuthi wayengumesiya futhi wabefanele bakwazi lokho ngoba umholi wabo uMose wabatshela inkosi uNkulunkulu wenu yakuvusa umprofethi onjengami futhi manje ngenkathi bebone lezo zinto zenzeka babesalokhu bengamkholwa hhayi ngoba ngikholwa ukuthi bamkholwa kodwa babengafuni ukuvuma ngenxa yamasiko abo Ngoba abafarisi babekade bethe noma imuphi owesilisa noma owesifazane oyomemukela masinyane uyokhishwa esinagogeni futhi bathanda amasiko abo kakhulu kunoma babethanda izwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe Nesikathi asiyashintshi kakhulu lesi niyazi uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe usethatha uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya ubuyela ngqo phezu komunye umuntu futhi wehle ngqo futhi manje siyawuthola kuzo zonke izizukulwane uthi awufane noJesu wayezenze waziwa ngokucacileyo wathi uma ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke kholwani imisebenzi futhi manje-ke sithola konke lokhu futhi babesalokhu bengakholwa futhi beza kuye emva kokubona zonke ezalezo zinto baseke bethi Nkosi sithanda ukubona isibonakaliso esivela ezulwini manje sithola leso sigaba esifanayo sabantu ofuna ukuthi awu ayikho into yokuthiwa isimangaliso angisibone senziwa angisibuke emehlweni ami angisihlole awu lowo muntu ngoqobo akanathemba ngokuba uma uke waze wasindiswa kuyisimangaliso kuphela ufanele umkhulu uNkulunkulu ungeke wasithaza isimangaliso ukuba ke uMose wayethe ngikholwa ukuthi ngizokha ambalwa alamaqabunga elisemlilweni bese ngiwawezela egumbini lokucwaningela bese ecwaningwa bese ngithola ukuthi yini awashi ngani uNkulunkulu ngabe akhulumanga neze naye kodwa waqonda ukuthi wakuyisimangaliso ukuthi amaqabunga esihlahla sasingashi ngakho wasondela ukuba akhulume naso nokuthi akhumule izicathulo zakhe futhi azithowe phambi kwaso futhi uNkulunkulu wakhuluma wamphendula manje uma sizokwenza into efanayo uNkulunkulu uzokhuluma asiphendule kodwa uzofanele ukuqonde ukuthi uNkulunkulu nendlela kuphela oyoke uthole noma yini evela kuNkulunkulu ngokuba umkholwe Oza kuNkulunkulu umele akholwe ukuthi ukhona manje kuba besibona izinto ezenziwa ebingesikho ngombhalo khona ke ubuyoba nendawo yokuba ubuze kodwa uma kufakaziswe ngokucacile ngombhalo kwaseke kukhonzwa nguNkulunkulu owaloba umbhalo futhi wenza isithembiso khona ke besifanele sikhumule izicathulo zethu njengoba kwakunjalo futhi sithi Nkosi uNkulunkulu ngilapha yilokho ebesifanele sikwenze Kudiloko abayikho esikhundleni salokho bayafika futhi bathi sithanda ukubona isimangaliso manje wonke umuntu ngabafuna izimangaliso sithola ukuthi ngisho noDevele ngenkathi ebona uJesu ekuleso simo sokulamba wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yala lawa matshe kuba abe izinkwa niyabo uma uyiyo wayengakinisekile kodwa wayemfuna enze isimangaliso ukuze asibone manje leyo indlela nje niyabo niyasikholwa isimangaliso niyakholwa ukubona isimangaliso manje ke siyathola emagcekeni abiyele sibe sazi ukuthi wayekwazi ukubona ukufihlakele futhi ekwazi ukusho imicabango yabo futhi azi ukuthi ubani owamthinta futhi yonke impilo yakhe yonke yayisimo sezimangaliso futhi akazidumisanga ngakho wathi akusimina owenza imisebenzi ngubaba wami uhlala kimi wenza imisebenzi futhi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenza lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo niyabo unika lonke udumo kubaba futhi wayelapha ehamba hamba enza le misebenzi kwasekuthi ke emva kwakho konke lokho ngenkathi bembamba enhle emagcekeni abiyelwe futhi bamboza ubuso bakhe ngendwangu kanje basebethatha induku yalamabutho adakiwe bama lapho bemshaya ekhanda futhi ke benikezelana ngenduku omunye komunye basebethi Uma ungumprofeti manje profeta futhi usitshele ukuthi uyena muphi okushayile sizokukholwa wayazi ukuthi kwakunguyena muphi kodwa uyabo umuntu kaNkulunkulu noma inceka kaNkulunkulu ayihlekiseli uDevele niyabo azibophezelekile ukuba zenze lokho nibezwile bethi awu uma ikhona into ethiwa ninabantu nikholelwa ekuphuliseni kukaNkulunkulu ngiyazi lapho omunye umuntu egula khona yana ngapha esibhedlela lonke iqembu labo lokho mhlawumbe bekungafana nalelo qembu elifanayo ngenkathi uPartimeo impumputhe ephuma ngenkathi babehlekisa ngaye mhlawumbe bathi hey siyezwa ukuthi uyaphilisa uvusa abafileyo sinendawo yamathuna agcwele bona enhla lapha abangcwele yenyuka futhi ubavuse uma uvusa abafileyo niyabo lelo demoni elidala elifanayo eligcekayo ngenkathi elenga esiphambanweni wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yehla lapho futhi sizokukholwa niyabo wayengakwenza Baphawula ngaye futhi babengazi ukuthi bakwenza bathi wasindisa abanye angeze usindise yena uQobo impela kazange uba wazi sindisa yena uQobo wayengeke basindise abanye ngakho wazinikela yena uQobo ukusindisa abanye ngiyajabula ukuthi wakwenza impela niyabo manje simthola lapho niyabo kodwa ilo moya omdala ofanayo yenza into ethize lapha mangiyibone yenziwa ngani uNkulunkulu wayengenakusebenza lapho into enjengaleyo yayikhona uJesu wangena esikhuweni sabantu ngesinye isikhathi wayesethi intombazane efile kuphela yayilele futhi bamhleka usulu wayesebakhipha bonke endlini ngaphambi kokuba ayivuse niyabo wathi ngakakwenze ngesinye isikhathi wathatha impumputhe wayiholela ngaphandle kwedolobha wayesephimisela emehlweni ayo ukuze kumenze ayisuse esicukwini lapho kukhona khona ukungakholwa uNkulunkulu angesebenze uzofanele ube nokukholwa futhi uma besingazifaka thina uqobo kuleso simo kulobu busuku ukuba singabaze konke ukungabaza futhi sikholwe onke amazwi kaNkulunkulu nokwazi ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi nguye ezikhomba yena uqobo manje-ke ngizonitshela amaphephandaba ayobhala izihloko eTucson ekuseni bekungenzekani endlini ukuba beningangena nje kulokho kuzwana kodwa la madoda ayebone zonke lezi zinto zenziwa futhi ezwe ngakho nento futhi ayefanele aphendule ibandla lenhlangano ngayawo ayefanele athi kwakuyinto ethize yenziwa futhi athi nguBelzebule futhi ngakho eza neno athi manje sifuna isibonakaliso sifuna isibonakaliso esivela ezulwini sifuna isibonakaliso esivela kuwe wayesevele ezenzile izibonakaliso eziningi kakhulu ngakho akazange akukho mbhalo owathi wenze noma iziphi izibonakaliso manje uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka akakaze angabi nofakazi uNkulunkulu ngesinye isikhathi wehlele kumuntu oyedwa kuphela kodwa ubehlela njalo enofakazi umuntu othize owayemkholwa umuntu othize owayekwazi ukukholelwa kokungaphezu kwemvelo umuntu othize owayekwazi ukukholwa uNkulunkulu ngendlela nje okulotshwe ngayo nokuthi nje uyini futhi wabakhomba lapha njengoba sithola kuyo yonke iminyaka wayenofakazi wakhe ndawo zonke manje wakhomba lapha endaweni eyodwa kuJonase obizwa lapha kodwa silibiza ngoJona nabantu abaningi bayambheka uJona futhi bathi oh uJona umdala nilizwile lelo gama kodwa ngifuna ukuba ngakuJona isikhashanyana uJona wayengaphumile entandweni yenkosi uJona wayesentandweni yenkosi wayengumprofeti wakhonzwa kukho futhi wabizwa ebhayibhelini ngokuthi umprofeti uJona futhi wayengaphumile entandweni yenkosi ngifunde ezincane ezinye iziphawulo ngakho njengomlando kwesinye isikhathi esedlule futhi manje uJona ngempela watshelwa yinkosi ukuba ehlele eNineve umuzi ophindwe kane noma kahlanu kubungako balo muzi lapha futhi kwakulapho umuzi omkhulu wezohwebo wezwe iNineve yayinjalo ngalolo suku ihlubuke kakhulu impela futhi babedoba ulwa olwandle futhi babesukile kweleqiniso neliphilayo izwi kaNkulunkulu futhi baqala kukhonza izilwane nezinunu zasolwandle kanjalo njalo babesesimweni esonakele nesesabekayo uNkulunkulu wamtshela yehlela eNineve futhi sithola ukuthi wehlela ogwini lolwandle wayesethatha umkhumbi oya eTharashishi manje omunye ubezokholwa lapho ukuthi nje wenza uNkulunkulu ayemtshele ukuba angakwenzi abesithola ukuthi ngabe izinyathelo zabalungileyo aziqoniswa yini inkosi futhi uma simethemba ngayo yonke inhliziyo yethu nakuba senza iphutha uNkulunkulu uyokwenza kusebenze kuye ngasenkazimulweni yakhe uJona siyathola phandle olwandle ukuthi iziphepho ziqala ukudlanga nomkhumbi uqala ukushukuma uya emumva naphambili nawo onke amathemba ukuthi babengasinda lalingasekho futhi uJona mhlawumbe wayekade eshumayela ubusuku umbalwa ngaphambi kwalokho futhi wayekhathele futhi wayephansi emzimbeni womkhumbi ethatha isithongwane esincane emini ethi ukuthatha isihlwathi kancanyana futhi futhi bayehla base bemtshela vuka ovilandini futhi ubize uNkulunkulu wakho. Futhi uJona wathi manje ngizonitshela ukuthi ngifuna nenzeni, ngifuna nibophe izandla zami ngemva kwami nezinyawo zami bese ningiphosela ngaphandle komkhumbi. Wayesethi khona-ke umkhumbi uzonqamuka ukushukuma umagagasi, umkhumbi azoyeka ukushukumisa umkhumbi ngenye indlela uma nje nizongiphosa ngaphandle. Ngakho niyabonga inkathi benza lokho futhi bamphosela ngaphandle. UNkulunkulu wayemisele inhlanzi enkulu esikholwa ukuthi kwakungumkhomo, futhi manje lokho kuphikiswa yisayense. Lapha eminyakeni embalwa edlule ngangiseLouisville eKentucky, ngaphesheya nje kwedolobha lasekhaya kithi laseJeffersonville e-Indiana, umfula i-Ohio nje wahlukanisa amadolobha amabili, futhi babe nomkhomo uhlala uhlaka lwamathambo omkhomo engoleni yakwaloliwe eflat. Futhi kwakukhona indoda emi lapho eyayinikeza isifundo ngalo mkhomo, yayisithi manje iyenyuka. Ngacabanga angazi noma ngabe izothini. Yayikhuluma ngobungako bomlomo wawo ukuthi umuntu wayengangena kanjani emlonyeni wawo kalula. Yayisithi niyayazi leyo ndaba eBhayibhelini yeBhayibheli abayixoxayo nokusineka okukhulukazi kwenyamazane i-opozamu ebusweni bayo. Yayisithi niyazi basho ngomkhomo ugwinya uJona, yathi ngifuna nazi ukuthi lokho kwakungeke kube njalo. Yathi ngoba uma nizoqaphela umphimbo womkhomo, yathi ngisho ungeke wedlulisa ngisho nokungengaphezu kwebhola elingama-intshi amane ngomminzo wawo lehle ngomphimbo wawo. Yathi lokho kwakungenjalo, leyo yindaba eyinsumansumane nje. Lokho kwakukukhulu kakhulu olakeni lwami lokuba ngum-Irish ukumela lokho. Ngathi angizwa kunjalo. Yathi mnumzane, yasho nanku umkhomo. Yathi futhi uhlobo olubanzi lomkhomo yawubiza ukuthi wawini. Yathi buyela lapho uma ufuna ukuzenelisa, bese uqala ukugwinywa ayeyodingeka edlule kukho, bese ungitshela uma indoda ekhule ngokugcwele yayingedlula kulokho kugwinywa. Ngathi yingoba nje ungongakholwayo. Ngathi lona kwakungumkhomo owawenziwe ispesheli. UNkulunkulu wathi wamisela inhlanzi yayiyispesheli imiselwe. Wayengamisela wodwa ukuba uphose phakathi yonke inqoya waloliwe fleti ukuba wayefuna uNkulunkulu. Ngakho kunjalo uNkulunkulu wenza lokho afuna ukukwenza. Futhi ngikholwa ukuthi umkhomo wagwinya uJona. Njengentombazane encane yayiza ngolunye usuku ivele tabernakele, yayingumncane ethi ayibe njengalo mdlwembe omncane izolo ebusuku noma kulobu busuku, nezinwele zayo zikanywe zabhekiswa emumva lapha. Niyazi okwayo okuncane, ngicabange ukuthi ibibukeka umculi omncane angikageli bophezekile ukuthi izwe. Ngithemba ukuthi ngiwulimazi umuzwa wayo, kodwa ibukeka ngempela. Le ntombazane encane yayisanda kusindiswa nje, futhi yayinebhayibheli layo liphezu kwenhliziyo yayo icula nje. Kwakukhona umphiki inkolo omdala owayeyakhe enhla nomgwaqo lapho edolobheni elincane elithiwa i-Utica e-Indiana. Wayesethi ujabuliswe yini kangaka kulokhu ukusa na? Yathi awu, ngithole uJesu nje. Wathi wazi kanjani ukuthi umtholile na? Wathi yini le oyiphethe esandleni sakho, incwadi yomkhuleko na? Yathi cha, iBhayibheli. Wathi ngikakele uyalikholwa? Yathi ngikholwa konke nokuncukwalo. Wayesethi uyayikholwa leyo ndaba phakathi lapho ngoJona nomkhomo na? Yathi yebo mnumzane, ngiwakholwa onke amazwi ayo. Wathi hayi njalo sithandwa, ungakukholwa lokho. Yathi kodwa ngikholwa ukuthi injalo. Awu manje wathi uzokufakazisa kanjani ukuthi kunjalo ngaphandle kokukholwa njengoba ukubiza na? Awu yathi uma ngifika ezulwini emthulwini ngizombuza uJona. Ngakho nomphiki inkolo wathi entombazaneni encane wathi, uma-ke uJona engekho lapho, yathi khona-ke uyodingeka umbuze wena. Ngakho lokho nje ukuthi akube ngaleyo ndlela okuyiyo, niyazi uma wayengekho lapho bayazi ukuthi wayekuphi. Ngakho kunjengoba lasho nje, uma iBhayibheli lathi uJona wagwinya umkhomo bengiyokukholwa, uma iBhayibheli lasho njalo, ngakho ngikholwa ukuthi zonke lezo zinto ziyiqiniso, onke amazwi alo, zonke izimo zeBhayibheli. Nabantu abaningi beqabalasela uJona, manje ake sithi njengamaKristu lokhu sikhuluma ngaye njengomunye wabafo lapho uJesu akhomba kuye emuva eminyakeni eminingi ngaphambi kukaKristu. Wayeyisibonakaliso kuleso sizukulwane, futhi asicabanga njengaye umzuzu. Wayelapho nezandla zakhe ziboshiwe ngemuva kwakhe, nezinyawo zakhe nomkhomo wawuzingela emanzini ukuthola into ozoyidla. Awu, uma inkanzi idla, siyazi iya phansi ngo ekugcineni bese iphumula lezo zihlambi phansi ekugcineni ko kolwandlekazi. Nikeza ukudla inhlanzi yakhe encane ebomvu efuywayo, bese uyibukela igcwalisa isisu sayo esincane, iyoqonda phansi ekugcineni kwesitsha bese iphumula isikhashana isisuthi njenganoma yisiphi esinye isilwane nje. Ibhubezi lase-Afrika uma lizingela lize lithole into ethize elizoyidla futhi liyobulala noma yini masinya nje, liba namaqatha esithunywa senkolo njenganoma yini. Ngakho kodwa uma lidla liyowela bese liquba, futhi ubungaleqa ngo belingeke likuhluphe, belingasukuma futhi libhonge ibhubesi eliselincane noma likuxoshe, kodwa selidlile. Yilokho kuphela, lisebenzisa amandla alo amakhulu nje ukuba libulale, ukuba lidle. Nenhlanzi ngenkathi isidlile yayiya phansi ekugcineni, manje futhi yayisisuthi kahle impela, mkagele esiswini sayo, yayinalo umprofethi phansi lapho esiswini sayo. Futhi njalo ngangithi ukumdabukela, ngoba abantu njalo ukhuluma ngokuthi, awu mfowethu Branham, nganginesandla esikhubazekile futhi ngakhulekelwa evikeni elidlule, umfowethu sibanibani umelusi wami wangikhulekela futhi ngempela angingcono. Awusoze wathola bungcono inqobo nje uma ubuka isandla, ungeke wabuka isandla, kufanele ubuke isithembiso. Ubuka njalo bese uthi, awu kade nginesilonda esiswini sami futhi sisalokhu sishisa. Lokho akuhlangene ngalutho nakho, ufanele ukholwe leyo nto eyenza kuphiliswa ukukholwa kwakho, uyabo. Manje buka, ukukhuluma ngezimpawu zesifo na? UJona wayesodabeni ngempela lwezimpawu zesifo. Bukani lapha, ake sicabange ukuthi wahlubuka futhi usesiswini somkhomo, mhlawumbe amafathome angamashumi mane ukujula olwandekazi esiphephweni olwandekazi, futhi elele ebuhlanzweni buze buyofika entanyeni yakhe, eqalaza ukhula lwasolwandle lumzongolozele ndawo zonke. Futhi wabheka ngapha, kwakuyisisi somkhomo ngapho, kwakuyisisi somkhomo ngapha, kwakuyisisi somkhomo yonke indawo ayeyibona kwakuyisisi somkhomo. Manje wayenodaba oluhle lwezimpawu zesifo, akukho muntu phakathi lapha okabi kangako kulo busuku, ngiqinisekile. Kodwa niyazi ukuthi uJona wathi nina, wathi kungumoya nokuyize nje, angezi kukubuka kodwa kanye futhi ngiyakubheka ithempeli lakho elingcwele. Nakho lapho khona wala ukubona isisi somkhomo, wala ukubona izimpawu zesifo. Ngani na? Wayazi ukuthi ngenkathi uSolomoni enikela lelo tempeli kuNkulunkulu, ngenkathi insika yomlilo enkulu nefu lileyo ngaphandle lapho, leyo umkhuleko kaSolomoni yedlula futhi yehla yase ithatha indawo yayo yokuphumula ngomphongolo wezivumelwano. Futhi ngenkathi uSolomoni ekhuleka, wakhuleka si uma abantu bakho noma ke bebasekhathazweni futhi babheke ngakulentaba engcwele noma lendawo engcwele, futhi bakhuleke khona ke uzwe usezulwini. Futhi uJona wena kuzethemba ukuthi uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko kaSolomoni ngoba wayenyeka kuNkulunkulu. futhi uma kwazi ukuba nalokho kukholwa okungako phezu komkhuleko womuntu owayenikela ithempeli lasemhlabeni nomuntu ekhuleka umkhuleko okwathi ekugcineni empilweni yakhe wahlubuka ngaphansi kwalezo zimo nalezo uhlobo lwezimpawu zesifo akwazi ukuba nalokho kwethemba okungako ukuthi uNkulunkulu wayezowuzwa umkhuleko wakhe ifanele kangakanani-ke thina kulo busuku ohlezi ebukholeni buka Jesu Kristu obungileyo sibuke sisuke ezimpaweni zethu zesifo ukuya ezulwini uqobo lwalo lapho uJesu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu negazi lakhe uqobo ukwenza izinxuselo phezu kokuvuma kwethu ngenkathi izinkulungwane ezisizungezile nasemhlabeni jikelele lapho ezivuselelo ezinkulu zokuphilisa zishaya khona manje ngalo impela lelihora kunabantu abaphiliswayo umhlaba wonke jikelele ihora lilapha manje sibuka izimpawu zethu zesifo na sizidabukela thina kanti uJona naphansi kwalezo zimo wakwazi ukubuka asuke ezimpaweni zakhe zesifo wathi kwani ukuzibuka wathi ngimoya nokuyize nje ngiyobheka ngasethempelini lakho elingcwele o Nkulunkulu siphe abesilisa nabesifazane abanekukholwa kumagebhugebhu abangezukubheka izimpawu zesifo noma babheke noma yini udevelani ikhangeza yona ibuyiseleni kuye ngithi ngikholela ekuvukeni kukajesu khristu ngikholela emandleni akhe enele konke ngikholwa ukuthi kukhona bakhe kulapha manje ubungikhulula kunoma yibuphi ubugqila usathane abubeka phezu kwami futhi ngibheka lapho ahlezi khona akwesokunene sikankulunkulu ephile njalo ukungenzela izimuselo kwegazi lakhe uqobo njengomphristi omkhulu uhlezi lapho phezu kwakho besifanele kakhulu engakanani ukubheka endaweni engcwele kankulunkulu lapho uJesu uqobo lwakhe umlamuleli wethu okunguyena kuphela phakathi kankulunkulu nomuntu umi negazi lakhe uqobo ukwenza izinuselo ekuvumeni kwethu amen ningatholi amen kusho ukuthi makube njalo ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami qaphelani niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani na lena ingaki kososayense angazi noma ngabe wabeka itende le-oxygen yini phansi lapho noma ukuthi wenzani kodwa lowo muntu wahlala ephila ezinsuku ezintathu nobusuku esiswini salowo mkhomo angazi ukuthi wenzeni kodwa wamgibelisa mahhala esuka le etharashishi wabuya wawelela elineve futhi niyazi amadoda ezohwebo alowo muzi isikhundla somsebenzi wawo kakhulu kwakungukudoba futhi ngolunye usuku njenge ayekhonza umkhomo ungunkulunkulu olwandle inunu enkulu kunazo zonke olwandle ngenkathi onke amadoda iphumile ngisho ngeleshumi nanye ngqo ngolunye usuku edonsela amanetha awo phakathi nakho kukhuphuka unkulunkulu olwandle ayekade emkhonza wagijimela ogwini wakhipha ulwimi lwakhe nomprofethi waphuma ngqo emlonyeni wakhe unkulunkulu wawo uqobo wakhafula umprofethi akumangalisi amkholwa unkulunkulu wayemvezele wona futhi akumangalisi aphenduka futhi embathisa izilwane indwangu yesaka awukholwa umlayezo wakhe unkulunkulu uyazi ukuthi zenziwa kanjani izinto bwala ukuthi ujesu wathini lapha ngojona niyabo ngaye wathi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso ngingahle ngigcizelele ukukholwa kwenu kancanyana lapha kodwa ngikholwa ukuthi wayekhombele kulesi sizukulwane ngizonitshela ukuthi ngani ngokuba siyazi ukuthi lesi isizukulwane esibi nesiphingayo asikaze sibe khona isikhathi kusukela esodoma ukuthi ongengeli nempendukezelo yayisekumasheni njengoba injalo manje uboke uye e-ofisi lami bese ufunda iposi lomama elivela e-California nangakhona ngenhlalo yabafana babo iyesabeka futhi ngaxoshwa iphepha lapha eminyakeni ethi ayibe mibili edlule ngindizela phezu kwe-Los Angeles nalapho elathi isono esikhulu sesodoma sasesande kakhulu lapho kangangoba sasesize sanda ngamapesenti angamashumi amabili ngaphezu konyaka ngaphambili futhi nakho konke phandle ngisho nasesikhulwini sikahulumeni futhi kundawo zonke isono ingenxa yokuthi abesifazane sebezenze bashipha kakhulu bazethwese khona futhi udaba lokushipha akuvame ukuthi wawukhumula isigqoko sakho kwesifazane emgwaqeni futhi manje ubungakwenza ubeyokwedelela yabo sizenze thina saba isigejane senkohlakalo sizehlisa isithunzi thina kakhulu manje siyakuqaphela lokho sithola ukuthi uJesu washo ukuthi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso futhi kuyobona isibonakaliso esinikwa sona ngokuba njengalokho uJona waye esesiswini somkhomo ebizwe kwezintathu nobusuku kanjalo nendodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba ezinsuku ezintathu nobusuku wayekhuluma ngani na isizukulwane esibi nesiphingayo ubela isibonakaliso sokuvuka kukaJesu Kristu futhi yilokho sikwenzayo siyazi lobusuku ukuthi akaphile kodwa uyaphila kuze kube phakade futhi unathi ngesikhathi sezwe lebandla nokujoyina ibandla nokugcina umthetho ongamehlo nje nezinto esinazo ezweni namhlanje namalunga ebandla asivivi abahleka abahleka usulu behlekisa benesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi bephika amandla kamoya ongcwele okungukuthi siyayalo ukuba sibagweme ngalo impela lelo hora laleso sizulwane esibi nesiphingayo uJesu Kristu uyavuka nasemandleni okuvuka kwakhe ukufakazisa ukuthi uyaphila kuze kube phakade kuyena izolo namuhla naphakade isizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso futhi siyasithola kuyoba nalesi sibonakaliso esinikwa sibona sokuvuka ngicabanga ukuthi siyaphila kuba sisibone namhlanje manje-ke uya ubhekisela esizukulwaneni sikasolomoni ngenkathi usolomoni efika enkundleni manje sonke siyazi njengabafowethu abangabefundisi nabafundayo ukuthi leso kwakuyisikhathi seminyaka eyinkulungwane isimpela sika-Israyeli lo kwakungunyaka wegolide ka-Israyeli bakha ithempeli ngalowo nyaka babengenazimpi Solomoni wayeyindoda enesiphiwo uNkulunkulu wayemnike isiphiwo esikhulu sokubona okufihlakele futhi wonke umuntu ezweni ngantiziyonye nakuzwana kunye wayekholelwa kuleso siphiwo sasingundabzekwayo ezweni ndawo zonke wonke umuntu wayebesaba ngenxa yokuthi babazi ukuthi awukhona uNkulunkulu ophilayo phakathi kwabo bekungabe kuhle yini kulo busuku ukuba bonke abe-United States ukuba yonke iMelika ibingemukela isiphiwo uNkulunkulu asiphe sona umongcwele futhi sikuzwana kunye besingavumelana phezu kwaso futhi sisisekele futhi njengoba benza ngalolo suku na unyaka wegolide onje pho ebekuyoba yiwo isiphiwo esikhulu lapha kukhona omkhulu kunosolomoni kodwa asisiniki izinhlonipho abazenza ngosuku lukasolomoni ngenkathi bebona lesi siphiwo esikhulu isebenza kusolomoni wonke umuntu wakholwa ngantiziyonye nakuzwana kunye isizwana sakwajuda nesizwana sakwabhenjamini nazo zonke ezinye izizwana kwakungekho mehluko kuzo zazinhliziyonye nakuzwana kunye zazihlangane ndawonye futhi zazithi cabangani nje ngojehova wethu omkhulu wasithumela isiphiwo futhi sihlala phakathi komuntu nezinto ezinkulu ngani udumo lukasolomoni lwaye emhlabeni wonke jikelele nezinye izizwe zazithela kuye zamthumela izinkabi amakameli nezipho ezinkulu zegolide futhi zamsiza ngetshe nayo yonke into ukwakha ithempeli yilokho iMelika ekudingayo kulo busuku akusiso isengezo esisha kwezombusazwe akusilo ihlelo elisha ebandleni akusiyo into ethize yalolo hlobo badinga ukuhlangana ndawonye ngakuzwana kunye futhi bakhole futhi bemukele isiphiwo sikamoya ongcwele uNkulunkulu esithumele kithi ngalolu izinsuku zokugcina lapho khona lena enkulu izimvuselelo zezimangaliso zosuku olukhulu lwamuva ethe chithisaka ezweni lonke Kodwa noma imuphi unyaka uma uNkulunkulu ethumele isiphiwo esizweni naleso sizwe sisale leso siphiwo leso sizwe singena enxushunxushwini benazini cishe eminyakeni engamashumi amahlanu edlula ukuthi iRussia isibusiso sepentecoste sathi chithisaka eRussia cishe eminyakeni engamashumi amahlanu noma amashumi ayisikhombisa nanhlanu eyadlula ngaphambi kokuba ize ifike lapha na kunjalo futhi basala futhi niyabona ukuthi batholani noma yisiphi isizwe bukani ngilandi namhlanje ngenkathi imvuselelo enkulu kaWesley lezo ezinkulu inguquko bukani izizwe ukuthi lapho imvuselelo enkulu yagadla khona futhi ngenkathi beyala ukuthi kwenzekani kubo futhi noma yisiphi isizwe esiyokwamukela isibusiso uNkulunkulu asithumelayo lezo sizwe siyaphumelela ngiyanitshela ngiyakholwa kulo busuku ukuthi ukuphepha kwethu akukho ekwakheni imipheme yamabhomu noma into efana naleyo ngikholwa ukuthi isivikelo sethu senziwe ngezimpaphe phakathi kwamaphiko akhe siyophumula yebo nizongena kanjani empemeni webhomu na eyodwa yalawo mabhomu yokhumisa amamayeli ayisikwele esiyikhulu namashumi amahlanu namafita angamakhulu amahlanu ukujula emhlabathini ngani beyoqhaqhazelisa onke amathambo kuwe axege ukuba bewehle wayothi ngu ebindizeni lwentabamlilo kodwa kunendawo ephephile naleyo ikujesu kristu phezwa yedwala ngiyakulakha ibandla lama namasanga hayidesa angele hlule leso isivikelo sekholwa phakathi kwamaphiko akhe nje ngihlale ngokuphepha impela qaphelani lesi sikhathi esikhulu ukuba abantu nje bebezokholwa yilokho uNkulunkulu abathumelele khona kodwa ukukwala kungukungena enxushunxushwini futhi yilokho esikwenzile njengesizwe sale izibusiso zikaNkulunkulu futhi sakushintshanisa ngesiko kodwa uNkulunkulu uthumele ufakazi nabantu wehlulekile ukukubona futhi ngicabanga ukuthi abantu bepentecostal njengezinto eziningi nje uNkulunkulu anithumelele zona futhi nokho amabandla ethu ahlezi engenalutho hafu kumele uthi akakwazi ukuzenzela khona abantu abangafundele lutho bazofanele basize kulokhu sonke singumhlanganyeli yilokho okwaqala inxushunxushu esikhathini sokuqala emkhandlwini waseNaisiya babefuna ngenkathi imfundiso yama Nikolawu Niko kuchaza ukuthi ukunqoba nabantu abangafundele lutho kuchaza ukuthi susa kubantu abangafundele lutho yenza umuntu ongcwele lo akusiyo umuntu ongcwele iguma elingcwele kuNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ongcwele phakathi kwabantu abantu abangafundele lutho banengxenye yakho singabantwana abekho abakhulu phakathi kwethu ningaba kanjani nokukholwa uma nifisa izinhlonipho komunye nomunye na sonke simunye kuKristu Jesu ngakho madoda amakhulu namadoda amancane sonke siyafana singabantwana bakababo yedwa futhi singabantwana bakhe manje siyaqophela uNkulunkulu senzele izinto ezinkulu lesi sizwe wathumela uTommy Osborne uOral Robert namadoda amaningi amakhulu ezweni lonke kwajikiziswa zonke iziphiwo ezincane phambi kwabantu kodwa kunjengetiloyo selidala nje ngesinye isikhathi liya olwandle indoda yathi kulo leli tilosi elidala lalingakaze le ndoda imbongi yayibhale ngolwandle futhi yaqoqa ngalo kodwa yayingakaze ilubone ngakho yayize yehlela olwandle futhi yathi yahlangana netilosi elidala laselithi uyaphi indoda yami elungileyo na yathi ngehlela olwandle ukuyozwa izinyoni zasogwini lolwandle nokubona amagagasi alo anosawoti nokubona isibhakabhaka esiluhlaza sizibonisa sona uqobo emanzini itilo selidala laphafuza inqawe yalo kanti noma kahlanu laselithi angiboni lutho oluqhuqhumisa kakhulu kangako ngalo ngazalelwa kulo iminyaka engamashumi amahlanu eyedlule impela lalibone okuningi kakhulu kwalo kwaze kwaba ngokwejwayelekile kulo yileyo indaba ngabantu bepentecostal namhlanje beyofika isikhathi lapho lenhlanhla iyosuswa kithi khona-ke niyoyikhalela kodwa anikuyithola niyabo nibone okuningi kakhulu owesifazane lapha kungekudala eLouisville eKentucky wayenengane encane futhi wayehambahamba umfanyana othi akabe neminyaka emibili kudala wayenjalo wayempethe ngezingalo zakhe futhi wayexosha izinto ezincane wayethi buka sithandwa buka nomfanyana omncane wayevele ahlale nje futhi agqoloze wayewelela kwenye into ethize athi mtakwethu awubheke lokhu nabantu esitolo baqala ukumbhekisisa uqala ukuba nokuhayiza futhi ngakho waxoshwa okukhehlezayo okuncane okwakufanele kumhehe umfanyana kanjalo wathi buka sithandwa buka 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 sithandwa buka mtakwethu buka nomfanyana wavele waqoloza nje futhi wawela ngale kwamakhawunta abantu beza ngakuye futhi bamqukula ukuba bathole ukuthi kwakuyini indaba wathi umfanyana wami wathi uqale nje ukugqolozela emkhathini futhi wathi ngimuse kudokotela nodokotela wathi ungcono kodwa izinto ezifanele zihehe umfanyana onjengaye ayisamhehi ubonakala nje ephuphuthekile kuyo lokho into efana nebandla namhlanje uNkulunkulu unyakazise lonke uhlobo lwesiphiwo phambi kwebandla athembisa ukusinyakazisa futhi sisalokhu siqonozela emkhathini yabo banomzane mnumzane nkosi sifisa isibonakaliso esivela kuwe niyabo nkosi sifisa lokhu kanti wenze yonke into ebhayibhelini wethembisa ukwenza isesikhathini sokuphela nento yokuqala niyazi ngizothola nithi awu akulotshiwe yini ukuthini sifanele sibe nohlwitho na futhi kuyoba njengoba kwakunjalo ngojohane umbhaphathizi bathi akulotshiwe yini embhalweni ukuthi kufanele kube kuqala kuyoba no-Eliyasi ofikayo na bathi u-Eliyasi usefikile vele futhi anikwazanga ngolunye lezi zinsuku uma inhlupheko ingena niyothi kwakungafanele kube nohlwitho kuqala na futhi kuyoba seluvele lwedlule futhi anazanga lutho ngalo niyabo liyofika njengesela ebusuku ngiyanitshela isikhathi sokuba abakholwayo balungise izibani zabo bame mazonzwane isikhathi sokubiza sesiseduze sifanele sikukhumbule lokho Solomoni bamkholwa bonke abantu ngenhliziyo yonke zona kuye futhi akumangalisi mlayezo waya ndawo zonke kodwa namhlanje uma uNkulunkulu ethumela into ethize uma ishaya ihlelo elithize ibandla amanye angeke azihlanganise ngalutho nakho qaba umnumzane uma kushaya ama-Baptist ungabheki ama-Methodist ukuba enze noma yini uma kushaya iPentecost abheke omabili ukuba ahlale ngaphandle ngoba ayokwenza impela ngakho nakho lapho khona kuya ngokuthi kuvela kuphi kuzofanele kuvele ngesiyingi sabo kungenjalo akunamsebenzi leyo into efanayo abayicabanga ngenkathi uNkulunkulu ethume uJesu ukuthi wayezofanele amthume ngabaFarisi noma abaSadusi noma abanye babo futhi wamthuma kubo bonke nangamunye wabo ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo yena nje niyabo akezi neze kunoma imuphi wabo ufika wababiza ngesigejane sezinyoka otshaneni kunjalo futhi ngakho sithola ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe uqobo futhi ngeke sanqoma ngokuphelele noma yini futhi sithi lena yingcenye yami futhi awunamsebenzi awuboni ngezibuko zami awuboki cha uNkulunkulu onezibuko ngathi ukubuka ngazo lowo ngumoya ongcwele khona ke ubona izwi likaNkulunkulu futhi kulikholwe futhi uthande futhi kuhlanganyele futhi ingubo yokulala ikude ngokwenele kumakhelwane futhi niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini izwe liyafa ngothando oluncane nomuntu otheze ukuba abanakekele kunjalo babone okuningi kakhulu kwalokhu okubandayo okuqinile izinto eziyisitashi kodwa ngiyanitshela lolu daba oludala lwensindiso liyokwenza owengubo kakaliki nowengubo kasilika bagaxane iyokwenza owejaketi yedina nowe avaloni babizane ngokuthi mfowethu impela kuyokwenza kuyokhipha isitashi ngokuwe uma uthola ngempela uKristu empilweni yakho ngendlela elungile impela kuyokwenza manje sithola ukuthi uSolomoni unyaka omkhulu ukuthi udumo lwakhe lwaya ndawo zonke emazweni onke nabedlulayo bezwa ngalo baluse kwamanye amazwe futhi indlela kuphela ababenayo ngaleyo nkathi kwakungesiyo ithelevishini nezinto abanazo namhlanje manje ngaphephandaba kwakungumlomo nomlomo nodwendwe lwabo abahamba ngamakameli babefika bedlule futhi bedlula bese becosha uhwebo bese beluyisa kwezenye izizwe futhi ekugcineni udumo lwakhe lwafinyelela ezansi le kulolonke ugwathule lwaseSahara endaweni ethiwa iShiba kubezwa ngokuthi lapha inkosikazi yaseningizimu. Ake sixoxe ngayo lapha imizuzu imbalwa. Yayingencane indlovukazi engumhedeni yayikade ikhuliselwe ukukhonza izithombe kodwa niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Futhi ezathi le phakathi lapho izwi lathola ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo wayehlala phakathi kwabantu bakhe ngenhliziyo yayo encane icala ukugconyiswa injabulo. Futhi kwakuthi njalo uma umhambi edlula angene embusweni wayo ukwenza uhwebo lwesinongo nanoma yini ababedinga bashintshisane ngayo kanjalo njalo namagugu ngani yayebabizela enqabeni bese ithi nedlulile ePalestina na yebo nihambile nedlula kwa-Israyeli ake nisho ngifuna ukubuza into ethize kuyiqiniso yini ukuthi uNkulunkulu wabo phakathi kwabo na? Oh, ngibonile ufanele ukubone ngani? Awukazi ubone noma yini njengakho. UNkulunkulu wabo wehlile futhi wagcoba umunye wabazalwane babo futhi bamenze inkosi. Futhi oh, khona ubobe ubone ubunye babantu. Bonke abanhliziyo mina kuzwana kunye nokuthi uNkulunkulu unisa wehlisa izibuso ezonje futhi inesikhulu isiphiwo esinamandla sokubona okufihlakeleyo. Futhi nje uma ufika phambi kwayo kungaphezulu le kobuntu kungaphezulu kwemvelo ukuthi ingazazi kanjani izinto inhliziyo yayo encane iqala kushaya kunento ethize yangempela yayifuna ukuyibona leyo. Awu kwaqhubeka njalo njalo into yokuqala niyazi niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa futhi uma uNkulunkulu eyakusebenza nenhliziyo yomuntu ikhona into eyenzeka ngaphakathi ongeke nje uwayibalela. Soku zonke iqala ukoma yayifuna ukukubona. Niyazi iBhayibheli lathi babusisiwe abalamba bomele ukulunga ngokuba baya kusuthiswa. Manje siyathola ke sithi nje ukukwenza samdlalo wasestage kancane ukuze abantwana bezokubamba. Ngiyacabanga ngolunye usuku eyasecabanga sise kahle ukuthi yayizothola ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha leyo into enhle. Awu njengoba sishilo ngoFiliphu izolo ebusuku woza uzibonele wena. Esikale kuba mhlawumbe ithenge amaBhayibheli iTestament elidala namaphepha ezikhumba okulotshwa kuwo imibhalo ogoqwayo futhi iqala ukufunda ukubona ukuthi lo uNkulunkulu wayeyini ababexoxa ngaye ibonile ukuthi wayesebenza kanjani emvelweni yakhe. Futhi manje ke sithola ukuthi yona impela imvelo nokuphila kwalowo uNkulunkulu kwakubonakaliswa ngomuntu ezenza aziwe kubantu bakhe ngabantu athembisa ukukwenza. Awu inhliziyo yayo icela ukulamba ukubona. Ngakho manje ngolunye usuku yathatha umcabango ukuthi yayizohamba iyokubona nesingayo. Manje lowo ngumqondo omuhle, hamba uthole ngesingawe, ungathathi okushiwo ngomunye umuntu, hamba uthole. Hlola imibhalo, uJesu wathi ngokuba kuyona nithi nokuphila okuphakade futhi iyona efakaza ngami lokho nje akusho. Qaphelani manje inenekazi elincane ukwenza lokhu lalinenqwaba ezithiyo. Manje into yokuqala elalidingeka liyenze lona kuqala lalidingeka liye kumphristi walo ongumhedeni futhi lithole imvume ngoba laliyindlovukazi owesifazane ohlonishwayo. Nebandla lombuso niyazi lapho lalifanele babefanele banake ngoba lalizodingeka ukuba lishiye inkolo yalo uqobo ukuba liyothola ngenye elalingazi lutho ngayo kodwa lalilambele ukwazi ngayo. Ngakho sengiyabona lenyukela kufata ocwebileyo wethempeli labahedeni laselithi fata ocwebileyo ngifisa ngizwa ukuthi ngale kwa-israyeli banonkulunkulu omkhulu laphaya ozazisa ngabantu bakhe benza izibonakaliso ezinkulu nezimanga nezimangaliso sengiyamuzwa umpristi ethi manje ndodakazi yami lokho akulutho kodwa isikejane sabakhimbeki abangcwele ungakulaleli lokho uyabo manje uma kukhona noma yini eqhubekayo izoba khona lapha eqenjini lethu uqobo uyambona unkulunkulukazi omkhulu udagoni nabo bonke laba abanye lapha na uyababona laba onkulunkulu abakhulu esinabo lapha na indlovukazi encane yahamba imizuzu embalwa niyazi uma unkulunkulu eyakusebenzana nenhliziyo yomuntu ulukhuni ukuxoxa ususe noma ubani kukho niyabo yathi kodwa buka mnumzane yathi bangitshela ukuthi imiphumela yangempela uyenzeka kukhona into eyenzekayo ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izindebe zomuntu ngokuhlakanipha okungaka okuphakeme kakhulu kunoma imuphi umuntu owaziwayo kungaphezulu le kokuthola amandla uNkulunkulu awanikele phakathi kwabantu bakhe futhi bonke bakuzwana kunye ngifuna ukuyokubona ngani wathi wena uzokwehlisa isithunzi sakho sithandwa uma ushiye leli bandla ungeke wethamele leyo mvuselelo ngakho asikuxhasi lokho kodwa niyazi ngandlela thize uma inhliziyo yomuntu iya ekulambeleni uNkulunkulu uxhaso noma kungekho xhaso uyahamba noma kanjani niyabo uma uNkulunkulu eya ekusebenzaneni nesidalwa esingumuntu futhi ngithemba ukuthi anicabange ukuthi ngingogxekayo kodwa nje ngenza iphuzu niyabo manje qaphelani into yokuqala niyazi ngani yathi buka manje buka sengibe kuleli thempeli selokhu nganikelwa lapha njengentombazanyana umama wami wanikelwa lapha ugogo wami wanikelwa lapha ungitshele konke ngamandla alowo uNkulunkulu ungitshele zonke izincwadi ozifunde ngaye futhi akakaze enze nowodwa umnyakazo konke engikubonile okunye okufundwa ephepheni nje isikhejane esifile sezivumo khona kodwa bangitshela ukuthi kunento ethize phezulu lapho ephilayo amen ibusiswe leyo nhliziyo encane yendlovukazi konke engikwaziyo esivumo kholo esithize engasisho lapha angaze ngiwubone umnyakazo ongaphezu kwemvelo noma lutho olunye impela kwedlule kwesinye sesizukulwane sethu kube nomnyakazo ndawana thize kuphela idlingozi nje elincane ukusithola ukuba sonke singele futhi sikhonze kodwa bangitshela ukuthi lona nguNkulunkulu ophilayo ophila kubantu bakhe futhi lokho isithombe setshe manje buka lapha sithandwa ngizoxosha ebandleni igama lakho lizosuswa ngqo encwadini uma uhlanganyela phezulu lapho uyabo kodwa akwenzanga mehluko kuye niyazi yayinenqwaba ezithiyo kodwa ukukholwa kwayo kwakungenazo ukukholwa kwakho akunazithiyo kuyendaba ukuthi kukuphi kuyini awunandaba ukuthi ubani othi khabo uma uNkulunkulu eqala ukusebenzana naleyo nhliziyo yomuntu iqala ukushaya umthambo phakathi lapho ukuthi iqiniso futhi uthola ukuthi kuyiqiniso akukho nto ezokuvimba Jesu Kristu kunjalo uyahamba noma kanjani ngakho akunandaba ukuthi zingaki izivumo kholo ayengazisho ngekhanda nokuthi wayefunde kahle kanjani nokuthi wayengakhothama kanjani nokuthi wayengazilalisa kanjani phambi kwesithombe lokho akwenzanga nomnci umehluko kuye yayomela uNkulunkulu yayifuna ukuthola futhi yayingezi ukweneliseka ize ithole kobolwayo yayibonile embhalweni yilokho ayefanele abe yikho kodwa manje ngabe kuyosebenza na leyo into elandelayo ungakhuluma noma ngani kodwa ngabe kuzosebenza na ungasho yonke isayente yezibalo yakho kodwa ngabe izosebenza na into elandelayo Manje siyathola manje enye into eyayidingeka ibhekane nayo manje yacabanga uma eyukele phezulu lapho kumbula ugwadule lwalugcwele abantwana baka-Ishmayeli futhi bangabagibeli abanejubane nabaphangi lonke ugwadule lwalugcwele abaphangi ngalezo zinsuku. Hawu inyonekazi elincane lacabanga lokhu ngiyenyuka ukuthola ukuthi kuyiqiniso yini ngizothatha umnikelo othize futhi uma kuqinisile ngizokwesekela uma kungaqinisile ngingabuya nomnikelo wami. Abantu abangamaPentecostal bebefanele balalele lo wesifazane nesekele izinto ezihlekisa ngani na? Niyekele uhlelo lwenu uqobo lomsakazo lwehle nazo zonke ezinye izinto zabantu benu uqobo na? Kulungile. Layinokukhalipha okuthize lathi uma ngithola ukuthi kuyiqiniso kubiza yonke into kimi kodwa uma kungesilo iqiniso khona-ke ngiyokwazi ukuthi akusilo iqiniso ngizohamba futhi ngiyozibonela mina futhi ngizothatha lalayisha itaka emakamelini nemure negolide nesiliva nezinongo ezidulayo nezinto ezazinenani lalayisha amakameli futhi manje khumbulani alihambanga lenyuka ngokukhathuleki onezishayi samoya lalifanele lihambe ngokugibela ikameli idabulo ogwadule isahara. Akumangalisi ukuthi Yesu athi iyoma esizukulwaneni isilahle lesi sizukulwane nabanye abantu lapha bangazi into efanayo iqhubeka futhi ngeke bahambe banqamule umgwaqo kakala ukuthi kukude kangakanani ukusuka ePalestina ukusuka eJerusalema wehlele lapho eyayikhona niyazi ukuthi kubathathe isikhathi eside kangakanani na? Izinyanga ezintathu emhlane wekameli ukudabula ogwadule olushisa bhe futhi yayinani na? Abathenwa nje abambalwa nezinewukazi zayo nayo mhlawumpe babefanele bahambe ebusuku ukushisa ukuqonde ngqo kwalolo gwadule isahara kuyesabeka kokushisa ngqo kwehle futhi yayidingeka ihambe ebusuku kodwa uyazi ulete thize ngakho ukuthi uma inhliziyo yakho iqala ukulamba nokomela uNkulunkulu awunaki izingozi noma ndawo ndawo udokotela angahle athi uzobulawa ngumdlavuza kodwa uma inhliziyo yakho ike yashaya ukukholwa kuNkulunkulu uyazi uyakukhohlwa okushiwo ngudokotela inhliziyo yakho ayazi kwesaba inqobo nje uma igcwaliswe ngokukholwa. Yaqhubeka yahamba ihamba ngasebusuku mihla namalanga mihla namalanga ifunda leyo mibhalo egoqwayo manje ake sibone ukuthi uJehova uyini ukuthi waye yini ukuthi wethembisani nokunye nokunye ukuthi uyoba yini futhi ngizothola noma ngabe nguye lowo kulo muntu ngiyabazi abantu ukuthi banjani futhi ngiyakholwa ukuthi ngizokwazi ukuthi uNkulunkulu uyini ngoba ngifundile ukuthi waye yini futhi mangisho lokho ethukusoni kulo busuku unguyena izolo namuhla naphakade kunjalo angeguquke. Abantu uyaguquka isikhathi siyaguquka kodwa uNkulunkulu ongaguquleki nomlayezo ongaguquleki ngeke washintshaniswa ngezikungokholo ngeke washintshaniswa ngokuma kwamahlelo kufanele kube ngamandla okuvuka kukaJesu Kristu ekuzalweni okusha ngomoya ongcwele lokho isidingakalo sikaNkulunkulu akukho okungaphansi noma akukho okungaphezulu kodwa lokho manje siyathola ekugcineni emvakazo zonke izikhathazo zayo nokunye nokunye inhliziyo yayo yoma futhi lapho iqala ukusondela emzini waseJerusalema sengiyawabona amehlo ayo ekhazimula futhi yabeka imibhalo egoqwayo futhi yagqumeka ithende khona ngaphandle mhlawumbe esangweni lesigodlo ndawo ndawo ilungiselela umhlangano manje mhlawumbe ya fika ngesikhathi sakusihlwa ngokuso kulandelayo ekuseni kakhulu yaya ebandleni lapho umelusi wayezokhuluma khona futhi iseza ebandleni ibone bonke abantu bethatha izindawo zabo nomyuziki uqala ukudlala futhi emva kwesikhashana umelusi uSolomoni wapuma mhlawumbe yayinesihlalo emumva le kuyingemumva lendlu yokukhonzela kodwa yayivuma ukuhlala ukubona ukuthi kwakuzothiwani yayingafani nabantu banamhlanje usho into eyodwa omunye umuntu akavumelani nayo abanakho ukubekezela okude njengomzuzwana yabo ngakho ngaleso sizathu bengafiki indawo kodwa yayifuna ukweneliseka manje ayifikelanga ukuba ithi ngizokwenyukela lapho nje njengoba abantu benza namhlanje nezwi lokuqala umvangeli alishoyo elithe ukuphambana kancane kulokho engikukholwayo ngizosukuma futhi ngiphume yabo awu mhlawumbe benza lokho yabo kodwa kukhombisa ukukhulisa okungaphusile endaweni yokuqala futhi kukhombisa ukuziphatha okungaphusile kodwa noma kanjani abantu benza lokho namhlanje ngoba bezwa ukuthi abafanele bakwenze abakwenzi kodwa ufanele uhlangane noNkulunkulu futhi uyofanele uphendule manje sithola ukuthi lona wesifazane wathola uyafika hayi nje ukuhlalela umlayezo owodwa ufikela ukuzohlala waze waneliseka ukuthi ngabe kwakulungile noma kuyiphutha futhi uthathe indawo yakhe futhi walinda futhi khona ke uqala wenyukela phambi kwaSolomon waqaphela ukuthi kuhlakanipha kwalokho ubona ukufihlakele kwatshela lowo muntu zona impela nje zonke izimfihlo zenhliziyo inhliziyo yakhe iqala ukugcuma wazi ukuthi kwakukhona ukuthize kwangempela futhi udaba olulandelayo ledlula kwakuyinto efanayo khona ke uqala ukoma qobo lwakhe wayenezinkinga eziningi imibhalo uyasitshela ayefuna ukwazi ngazo futhi lapho efika ekugcineni mhlawumbe wazitholela ikhadi lomkhuleko mhlawumbe inombolo yakhe yabizwa singakusho ukukusho nje kodwa ngenkathi efika phambi kwaSolomon noma ngabe kwakungayiphi indlela ngenkathi esukuma phambi kukaSolomon iBhayibheli lasho ukuthi kwakungekho lutho olungaziswanga kuSolomon angakwembulanga kuye zonke izinto ayenazo zifihliwe enhlizweni yakhe uSolomon wakwembula ngumoya kaNkulunkulu futhi enkathi ebone lokhu kwenzeka konke ukuphila cishe kwase kuphumile endlovukazini encane yasuka phakathi kwabantu futhi yathi ayibusisi inkosi uNkulunkulu waIsrayeli ayibusisi inkosi uNkulunkulu okhethe uIsrayeli abe ngabantu bakhe futhi ubeke umoya wakhe phezulu kwenkosi yakhe futhi ukhombise lokho uhlakanipha yathi abusise amadoda anawe ngaso sonke isikhathi abone sisiphiwo esikhulu sisebenza busisiwe nokukubona yayifuna ngisho ukuthatha enye inhlabathi isuka phezulu kwaIsrayeli yehlele ezweni layo yayiyenelisekile yayinelisekile ngempela ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi yathi konke ebengitshelwe ngakho bengingazi impela ukuthi ngikukholwe noma cha kodwa manje ngikubone kusebenza kwabanye futhi manje kusebenze kimi futhi ngiyazi ukuthi kuqinisile ukumangalisa uJesu athi iyakusukuma ngosuku lokwahlulelwa futhi isilahle lesi sizukulwane futhi bhekani lapha ukhona omkhulu kunoSolomon uSolomon wayengumuntu onesiphiwo sokubona ukufihlakele manje uJesu Kristu lapha esimweni sikaMoya Ngcwele nazo zonke iziphiwo zobuNkulunkulu kuwo wonke umzimba kaKristu ubonakaliswa zonke izinto azethembisa ebandleni yakhonjiswa kithi futhi abanye bethu banakekela kancane kakhulu abanye bethu banjalo silokhu sibuka phambili inqobo nje uma uSathane ezolokhu ekwenza ubuke phambili entweni ethize ngaleya wedlula ngaphezulu yona impela into uNkulunkulu akunike yona lalelani kulokhu ukuphawula umuntu njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile futhi ebuka phambili kulokho ayokwenza futhi enganaki lokho akwenzayo leso isikhundla sesintu ubehlala njalo ekwenza lokho nento efanayo injalo kulobusuku abantu babuka ngale futhi babuka emuva futhi babona lokho uNkulunkulu akwenzayo futhi bakhuluma ngoNkulunkulu omkhulu emuva ngale ya ePentecost futhi bebheke usuku olukhulu lwesikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho eyofika futhi benganaki bona impela ubukhona bakhe ebukhoneni babantu bakhe belungiselela leso sikhathi seminyaka eyinkulungwane abakunaki kuyimvelo nje yabantu ukwenza lokho uSathane ungena phakathi kwabo ukufihla amehlo abo kuyo impela into uNkulunkulu ayithumela kubo yilokho kuphela azofanele akwenze uya ebandleni kakhulu impela nje njengoba ufuna kuya wenze noma yini oyifisayo kodwa ukuba unganaki izona impela izinto uNkulunkulu azithumela kithi ngani siyaliwa yini eza lowo wesifazane omncane asho lokho na ubone into ethize eyiyo ngempela ubone into ethize eyayingesiso nje isigejane sezivumokholo ubone ukuthi into ethize yabonakaliswa futhi yayingeyoqobo kimi noma yini efakaziswe ukuthi ingeyoqobo ngiyacabanga namhlanje ukuthi izwe lonke lifanele ikhathalele uma sikholwa ukuthi siphila esikhathini sokuphela futhi sikholwa ukuthi ukufika kwenkosi uJesu sekusondele besifanele ngempela sikhathalele ezintweni eyenzekayo zalolu suku besifanele sikuhlole ngezwi likaNkulunkulu ngoba siyowela ngakukho ngqo uyobe sekwedlule futhi angeke sazi lutho ngakho ileyo ndlela obeyokuhlala kungayo abantu abazange babazi abangcwele kwaze kwabasebefile abazange babaqonde abaprofeti kwaze kwabasebefile uJesu wathi nina bazenzisi wathi niwahlobisa kanjani amathuna abaprofeti futhi oyihlo babafaka phakathi lapho abazange bamqonde uPatrick ongcwele kwaze kwaba wayesefile uJohn waseAk abazange bamqonde ukuba ngongcwele ibandla likaKatolika lamshisa esiqotsheni ngokuba ngumthakathikazi ngoba ebone imibono futhi bambiza ngumthakathikazi futhi bamshisa lowo wesifazane esiqotsheni ekhayela isihawu iminyaka yethu ayibe amakhulu amabili kamumva bathola ukuthi wayengongcwele kusobala beze kuzihlawulisa bakhupha leyo umzimba wabapresi futhi bawuthikijela emfuleni ukuzihlawulisa impela kwedlula ngqo phezu kwekhanda labo futhi abakwazi uNkulunkulu ukwenza ngaleyo ndlela ukukhipha abantwana bakhe abakhethiwe nokuletha ukulahlwa phezu kwezwe elenqaba izwi lakhe nelenqaba ubukhona bakhe bukani bonke labo befundisi ngalolo suku bebuka phezu kwesiphiwo sikaNkulunkulu uJesu Kristu futhi bathi kwakuyidimoni asifanele sizwe kuye abaphristi bethu uyaphikisana nalokho bakuphi kulobusuku na futhi bukani lowo wesifazane omdadlana onesimile sibi leyo mbewu kaNkulunkulu encane eyamiselwa ngaphambili ivutha enhlizweni yakhe futhi kwathi masinya nje lokho kubaneka kunganqamula wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena futhi ngiyazi uMesiya uyeza ukwenza lokhu niyabo kwathi masinya nje into yokuqala ingabaneka leyo mbewu encane eyamiselwa ngaphambili enhlizweni yakhe igama lakhe lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi laba kanjalo nelakho umali ke laba lapho niyabo kunjalo futhi ukuthi masinya nje lokho kubaneka kungafika lapho futhi wazi ukuthi lelo kwakuyihora ababelibhekile uMesiya futhi yilokho ayezokwenza futhi ngenkathi ekubone kwenzeka wazike ukuthi kwakunguMesiya futhi akabange esabe esambuza wakhijimela emzini futhi wathi wozani bona umuntu ongitshele izinto engizenzile akusiso impela esibonakaliyo sikaMesiya leso na ubone into ethize eyiyo ngempela lendlovukazi encane ibone into ethize yangempela iguqula inhliziyo yabantu ngiyangikhumbuza njengoba nonke nazi ngiyakuthanda ukuzingela ngangivame ukuzingela phezulu ezintabeni empumalanga sengivala manje ngifuna nje ukunitshela lokhu isehlakalo esincane esenzeka ngiyakuthanda ukushona kwamalanga ngiyayithanda imvelo ngiyathanda ukuzwa ukubiza baphukaphuka onke amankentshane amakhoyothe nezinto ngikuthanda kanjani ukuwezwa empompoloza into nje ethize ngakho ngiyakuthanda futhi ngiyayithanda impilo yangaphandle odwa libizana nodwa nguNkulunkulu kimi ngizwe ukunyenyeza kwamaphayini nangokubiza kwezinyoni uNkulunkulu kukho kimi manje qaphelani ngangivame ukwenyukela lapho uyozingela nomfo owayebizwa ngoBert wayengumzingeli okahle wawungadingeki ukhathazeke ngaye wayengumnembi nomzingeli okahle futhi wawungadingeki ukuba ukhathazeke ngaye elahleka wayazi lapho ayekhona ngiyenyukela lapho sekulethi ngomunye unyaka ukuyozingela naye linye kuphela iphutha engalithola kuBert wayengumzingeli okahle kodwa wayeyindoda enesihluku kunawo onke esengake ngahlangana nawo empilweni yami wayenamehlo afana webanda fuwona uhlobo olufana namehlo atshekile niyazi njengabanye abesifazane abapenda amehlo abo namhlanje ngaphezulu uhlobo olufana nekati futhi wayenawo owesifazane wena lawo uhlobo lwamehlo niyazi ohlobo lwamehlo abukeka eyinqaba futhi wayevamise ukuba nonya kakhulu wayevamise ukudubula amazinyane ezinyamazane nje ukungayenza ngiphathe kabi futhi wayevame ukuthi kimi nina abashumayeli nesikhejane sabanenhliziyo yenkukhu niyabo ngase ngithi Bert uma umthetho uthi ungalibulala izinyane lenyamazane lokho kulungile ngoba ubungako noma ubulili besilwane abunandaba uma umthetho uthi ungakwenza niyabo ngathi akukho lutho ngokubulala iwundlu uAbraham wabulala iwundlu futhi walipha uNkulunkulu lokho kulungile ngathi akukho lutho ngokubulala izinyane lenyamazane kodwa Bert ukwenza nje ukuba ube lesihluku ubulala elilodwa bese ke ubulala elinye bese ke ubulala elinye leso isihluku lokho akulungile ukwenza lokho lokho ngokubulala ngamabomu wathi Billy hlanipha unenhliziyo yenkukhu njengabo bonke abanye abashumayeli wayenonya kodwa ngalolo suku ngenkathi ngenyukela lapho umkami wayenami saya endlwaneni yezingodo encane idlangala lapho nabafu besifazane sase silungela futhi uBert nami sasuka ngalokho kusa njalo sasithwala iflaski igcwele ushokoledi oshisayo nesemishi futhi sasizingela kuze kucishe kube semini bese ke sehlukana senyukela ngale e-presidential range ne-Mount Hudson iMount Adams kanjalo njalo bese ke sehlukana bese sibuya bese singena ekhempini ngalowo busuku sasizingela inyamazane idiye enomsila omhlophe enhle ngempela inyamazane idiye ngakho se lo nyaka wathi kimi inkathi sisuka ngalokho kusa wathi hey Billy nginokuzokumangaza ngizozithola ngalo nyaka ngathi yini leyo Bertner wafa isandla phansi ephaketheni lakhe wayesedonsa impempe encane ayenzile izokala nje njengenyamazane idiye eseyingane encane ibiza umama wayo niyazi izinyane lenyamazane elincane libiza lokho kuthi hwi kwenziwe umsindo ngathi Bert ungeke wayisebenzisa into enjengaleyo wathi nakho lapho khona usalokhu unenhliziyo yenkukhu awunjalo na futhi ngakho saqhubeka futhi ukuthi ukuba leyithi enkathini yonyaka lezo zinyamazane amadiye ezemisile emhlophe uma zidutshulwa izikhathi ezimbalo ukhuluma ngokucasha uHoudini wayeyimfunda makhwela ngakho zingacasha ngempela futhi ngakho manje ke sahamba kwaze kwaba ngeleshumi nanye ngqo kwakukhona cishe ama-intshi ayisithupha eqho emhlabathini asibonanga ngisho nomzila zazicasha kahle ngempela ngakho sekulapha cishe kweleshumi nanye eleshumi nambili ngqo kwakukhona uhlobo lokushushumba kweqhwa nesikhala into ethize engubungako balendlu lapha noBert nje wayephambi kwami wavele waqhotha nje kanje wayeseqala ukubuye afake isandla pantini lakhe lapha futhi ngacabanga ukuthi wayezo sasizodla isemeshi lethu bese kuthi ke sehlukane bese sibuyela ekhempini sibuyele emuva ngalobo busuku wayephumputhe ngemuva ngangicabanga ukuthi wayezokhipha ibhodlela lakhe niyazi noshokoleti wakhe oshisayo ngakho ngabuyela emuva ukuthatha elami futhi ngenkathi ngenza uphuma nalempempe encane wangibuka phezulu ngalawo mehlo ebanda niyazi wayesefaka leyo mpempe encane emlonyeni wakhe kanjalo wayeseyishaya njengezinyane nje lenyamazane idiye elincane noma umfo omncane ebiza unina futhi ngenkathi eshaya leyo mpempe ngaphesheya nje kwalowo mcabo omkhulu umama wenyamazane idiye inyamazane yensikazi yasukuma lowo ngumama oyenyamazane idiye wakuma waya phezulu wakuzwa lokho kumemeza kwengane ngakwazi ukumbona engibuka phezulu kanjalo futhi esineka ngacabanga Bert awuzukukwenza lokho impela awuzukukwenza wayesegwaxisa ikhanda lakhe phansi wayishaya futhi sengiyawabona nje amadlebe ayo amakhulu lawo mehlo amakhulu ansundu yaphumela ngqo kuleso sikhala manje lokho kuxakile enyamazaneni idiye ukuba yenze lokho ikakhulukazi ngaleso sikhathi semini futhi iphume ngqo uma kuyinkathi yonyaka yokuzingela ukuba iphume kanjalo kodwa yaphumela ngqo kuleso sikhala umcabo omncane impunda encane lokho akubamisile impela kuyo ukuba yenze lokho kodwa yakwenzelani na yayengumama empeleni yazalwa engumama nalokho kubiza kwengane yayo ayicabanganga ngengozi yayicabanga ngengane yayo futhi ngenkathi ngiyibona iphendukela eceleni uBert ngamuzwa ehlisa ibhawothi kuleyo 30-06 futhi wayengumnembi ngimbone ephakama macala onke futhi ebeka unwele oluyisi hambano lwaleso sibuko esandisayo maqondana ngqo nenhliziyo yayo ethembekile ngacabanga Bert ungakwenza kanjani na ungakwenza kanjani na impela ngeke ukwenze ngacabanga lo mama ephuma lapho ukuba amele ingane yakhe bese kuthi ke wena ukukhumise leyo nhliziyo ethembekile iphume kuye ungakwenza kanjani Bert na ngase ngima lapho ngimbona ezithulisa phansi eqondanisa kanjalo phansi ngacabanga oh hey ngingeke ngakubukela ngacabanga lo mama akukho angakwenza akazishayi ohlaniphile akabukisi ungumama kuye ingxenye yakhe kuye ungumama naleyo kwakuyingane ibiza isenkathazweni futhi uyayicinga futhi ngenkathi ibhawodi liwa inyamazane idiye yaphenduka yayisibuka umzingeli ngoba wayesukumile lokho kwakusalokhu ungayixhuxhumisi yayisilungele ukufa i-o ukuba abantu ebengaba njalo nje ngaphendula ikhanda lami ngangingenakumbukela eyidubula ngaphendula ikhanda lami ngase ngiqala ukukhuleka buthule ngoba ngangazi ukuthi wayezongibhavumulela uma ngizame ukwexosha ngaphendula ikhanda lami kanjalo ngase ngithi baba nkulunkulu msize ungamvumeli abulale lowo mama ezama ucinga ingane yakhe futhi yona ikhala kanjalo ungamvumeli ambulale futhi ngangiphenduka kanje futhi ngaqaphela ngangilalele ukuzwa isibhamu ingebe siqhuma noma ngamuphi umzuzu kodwa isibhamu ingebe asizange siqhume ngalinda futhi ngenkathi ngijika ukuba ngibone wayebambe kanje ngasibone isibhamu ingebe sihamba kanje wajika wangibuka phezulu futhi ngalawo mehlo ebanda abukeka enonya izinyembezi lwaluqathaka ezihlathini zakhe waziphosa emhlabathini isibhamu ingebe wangidumela ngasemlenzeni webhulukwe wathi Billy ngiholele kulowo Jesu omaziyo khona lapho kulolugu lwegwa ngamholela kuJesu lowo mzingelo ononya uyidikoni ebandleni lamabhaptisti enhla lapho manje ngani na kwakuyini na kwakungesikho ukushumayela kwakungesiwo amaxolo awezwayo kodwa ubone into ethize eyayingesiyo eyokwenziwa into ethize eyayingesiyo egqamile ubone into ethize eyayingeyoqobo uma bethula amatshe aza kumemeza wabona ukuthi kwakukhona into ethize ndawo eyakwazi ukuthumela umuntu ebusweni bokufa uthando olwakwazi ukuthumela lowo mama wenyamazane idiye ebusweni bokufa futhi nokho engesabi ukufa ngoba uthando lwezinyane lenyamazane yakhe lubiza wayefuna ukwazi ukuthi ngabe wayekhona yini uNkulunkulu owayekwazi ukumnika lolo hlobo lothando futhi waluthola ngalolo suku bangani lapho kukhona umkhulu kunoSolomon uJesu wathi ngezinye isikhathi kwakulotshiwe eBhayibhelini njalo umama angakhohlwa ingane yakhe encelayo na balathi angahle akwenze lokho kodwa angeke ngani ikhohlwa amagama enu aqoshwe entendeni yezandla zami futhi aqoshiwe ngemilobo yezipikili ezandleni zakhe siyafuna impela abesilisa nabesifazane abakholelwa kuye bayabuka ukubona into ethize engeyangoqobo ubungethande yini kulobusuku ukuba ube ngumKristu kakhulu impela njengoba leyo nyamazane idiye yayingumama na niyabo wayengesuye nje umama okwenziwa wazalwe ngumama kwakunento ethize kuye ukuthi wayengesabi lutho ngoba kwambiza waphuma ukuba nje besingaba ngumKristu omkhulu kangako njengoba wayengumama bangaki abangathanda ukuba naleso sehlakalo na uNkulunkulu mangilungele ngokwethembeka kuJesu Kristu ukuba ngihambe ebusweni bokugxekwa ukuba ngihambe ebusweni banoma yini futhi ngiveze obala uthando lwami lukaNkulunkulu akunandaba uma abakithi uma abantu bakithi bengala uma wonke umuntu engihleka uma wonke umuntu engibiza ngefashion endala kumbe noma ngabe benzani mangiveze obala uthando lukaJesu Kristu enhlizweni yami ngethembeke kakhulu njengoba leyo nyamazane idiye yakwazi ukuveza obala ubumama ngiyalufuna lolo enhlizweni yenu na manje khothamisa ikhanda lakho futhi asikhuleke babo wasezulwini lapho kukhona umkhulu kunoSolomon kukhona lapho uthando olukhulu kunothando lolo leyo ndatshana lapho yalowo mama oyinyamazane idiye ngalolo suku ukuthi wayekulungele kanjani ukubhekana nalowo mzingeli abhekane naleso sibhamo esikhulu ngenkathi azi ukuthi noma ngamuphi umzuzu inhliziyo yakhe yayizoqhonyiswa kuye kodwa uNkulunkulu uma owesilisa noma owesifazane noma ngisho isilwane sesilungele ukuveza obala uthando ngiyakhuleka baba ukuthi wonke umuntu phakathi lapha uzothi lobusuku emukele lolo hlobo lothando ngisho nothando olukhulu kunalolu kwangathi bangebe namahloni ukwemukela uJesu njengomsindisi wabo kwangathi bangebe namahloni ngalokho abenzelwe khona kwangathi bangabinawo neze amahloni ukumvuma njengenkosi nomsindisi kwangathi bangeke neze baba na mahloni okumemukela njengomphilisi wabo ngokuba kulotshiwe ngemivimbo yayo siphilisiwe thina uNkulunkulu kwangathi ungeza kuloku busuku futhi ube ngowangempela ngempela kithi ukuthi sizobona ukuvezwa obala kwaNkulunkulu phakathi kwethu ngangokuthi ukuthi sizokwazi ukuthi uJesu Kristu inkosi ebethelwe uvukile kwabafileyo futhi ume phakathi kwethu baba ngiyakholwa uma uzokwenza kanye futhi phambi abantu kulobusuku futhi uzikhombisa wena uqobo uphila esiphiweni esikhulu kunaleso uSolomon ayenaso isiphiwo sikaMoya ongcwele ebandleni manje ke abesilisa nabesifazane phakathi lapha baba bazodonselwa kuwe unikela konke kuwe manje baba ngale ndatshana elula yeBhayibheli nangohambo lokuyozingela oluncane lolo suku luka November enhla lapho ezintabeni ezimhlophe konke ngokwakho manje baba uthi yengamela kusukela lapha izinikela kuwe nalenhlangano yebandla egameni lika Jesu Christu amen manje bangani abangamaKristu uma inkosi yethu uJesu izokhombisa uthando lwayo kini ukuthi iyanithanda futhi izoza phakathi kwethu lobusuku futhi izovakazisa ukuthi ilapha yiyo manje noma ubani uyazi njengoba sishilo ubungazi kanjani ukuthi bekunguJesu na niyabo ubungakwazi kanjani lokho na lesi sihlahla esithize esibukeke sengathi kwakuyisihlahla sesikhamo futhi ukuba besithela amapentshisi soboluni lwesihlahla ebesiyoba yilo na besiyoba isihlahla samapentshisi ukuphila kuso bekuyothela amapentshisi futhi uma ungumKristu ukuphila kwaJesu Kristu kukuwe ngoba ngumoya ongcwele niyakukhola lokho na bese kuthi ke umoya ongcwele uma nginitshele ukuthi umoya kaJohn Dillinger ubukimi kulobusuku beningangilindela ukuba ngibe nezibhamu futhi ngibe phandle lapha futhi ngibe umphangi njengoba wayenguye uma nginitshele ukuthi umoya wengcwethi ethize enkulu ubukimi beningalindela ukuba ngikwazi ukuphenda lezi zintaba lapha njengoba nje zibukeka ngoba umoya waleyo ngcwethi ukimi uma nginitshela ukuthi umoya kaKristu ukimi washo qobo lwakhe niyokwenza imisebenzi kaKristu. UJohane ongcwele weshumi nane eleshumi nambili wathi okholwa yibi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza imisebenzi emikhulu kunalo uyayenza. Ngicaphunye lokho kanye indoda yathi impela senza imisebenzi emikhulu kuneminye sishumayela ivangeli kulo lonke izwe akayenzanga ngosuku lwakhe ngathi nje ngikhombise imisebenzi ayenza kuqala futhi khona ke sizokhuluma ngemikhulu kuneminye. Yabo maphesenti angamashumi esishiyagalolunye ezwe cishe impela awazi lutho ngoJesu Kristu izigidi zifa minyaka yonke ezingazange zizwe ngegama lakhe eminingi liyalivangelwa ngokungaphansi namhlanje kunoma kwakulokhu kunjalo impela khona-ke ukhuluma ngokuthi imisebenzi emikhulu kuneminye ukushumayela ivangeli impela qhabo manje kunamakhadi omkhuleko ngicagele linikeziwe namhlanje ngiqagele bayanikezela ngamakhadi omkhuleko futhi kulungile Billy akekho lapha na mhlawumbe uphumile awu ngabe banawo yini amakhadi omkhuleko asukela izolo na phakamisa isandla sakho amanye anikezelwe izolo ninawo awu sizoqala ngawo asibone siqalephi na siqalaphi kwawayizolo na elokuqala ebekuyilo na elokuqala kuyacishe kweleshumi noma eleshumi nanhlanu na kulungile asikushintshe sikuphendule siqaleke kwenye indawo sifuna ukuwathola onke kodwa asishintshe kwenye indawo asithathe sisuka asithathe ayishumi nanhlanu okugcina awo kusuka emashumini ayisishiyagalombili nanhlanu kuya kwelikhulu ubani onekhadi lomkhuleko lamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu na phakamisa isandla sakho linda kungahle kube khona amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu anu amabili abe ngobani lawo okuqala na oa bekungesuye na u a wamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuno a ekhadini namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu u a wamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko u a wamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu yininikazi lapha na kulungile woza ngapha amashumi ayisishiyagalombili nasithupha phakamisa isandla sakho amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa manje uma ungenako sukuma sizobona abangenisi bezokwenyusela khona lapha uma inombolo yakho isibizwa amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye asibone manje kuzoba noyedwa ababili abathathu abane abayisihlanu amashumi ayisishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye nanye nambili nantathu nane nanhlanu kuze kufike ekhulwini yimani umugqa kulolu hlangothi ngapha kuze kufike ekhulwini manje uma bonke bengekho lapho futhi omunye umuntu enekhadi manje bamba ikhadi lakho nje ligcine nje masinyane ngizama ukukuthola manje nisabuka ngapha manje bhekisisani ngokusondele ngempela manje ngifuna ninake ngokusondele kulokhu engikushoyo ikati lakho lomkhuleko alihlangene nalutho nakho kuphela ukuba linimise umugqa lapha lokho akuchazi ukuthi uzophiliswa uphiliswa kuphela hhayi ngekhati lomkhuleko kodwa ngokukholwa kunjalo bangaki osewake waba semihlanganweni futhi owaziyo ukuthi unabaphiliswayo abayishumi koyedwa phandle lapho ezethamelini kunalowo ophiliswa lapha phezulu lapha emsamo na impela kunjalo ukukholwa kwakho ukukholwa kwakho lokhu nje ukuthola umugqa womkhuleko ukuba uqale yilokho kuphela thola umugqa womkhuleko manje bukani wonke umuntu ufundiswe leli siko futhi ngiyakusho kubafowethu futhi bekulungile umbhalo kodwa sifuna ukubeka izandla komunye nomunye nokuqaphelile lokho na kodwa lokho kwakunganikezwanga abezizwe lokho kwakungesiyo indlela abezizwe abakwemukela ngayo amajuda khumbulani ujayiru wathi woza ubeke izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila lelo kwakuyisiko lamajuda kunjalo na beka izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi iyaphila kodwa owezizwe wathi angifanele ukuba uze phansi kophahla lwami khuluma izwi nje yilokho kuphela inceku yami izophila nojesu waphendulwa futhi wathi angaze ngikubone ukukholwa okunje kwa-israyeli wathi ngingumuntu ophansi kwegunya uma futhi yini ayiqondayo na ukuthi sonke isifo sasingaphansi kwamandla esikhundla sikajesu kristu konke ayefanele akwenze kwakungukukhuluma izwi futhi usevele lukhulumile nyabo futhi yilokho emizama ukunitholela khona bantu kuba nikuqonde manje abantu abaningi bacabanga ukuthi ufanele ulinde kuze kuthi umvangelo othize omkhulu onjengo umfowethu Osborne nomfowethu Osborne ungumvangeli omkhulu umfowethu Oral Roberts omunye umvangeli omkhulu nomfowethu Tom Hicks nabaningi kakhulu balabavangeli abakhulu osezweni namhlanje ngicabanga ukuthi nifanele nilinde baze baze bedlule ukuba niphiliswe lokho akunjalo akunjalo umelusi wakho unegunya elifanayo wonke owabo oanalo yebo mnumzane akoma dodo amakhulu phakathi kwethu uma ikhona khona ke leyo ndoda isizixoshe yona uqobo entanganyelweni sonke simunye kuKristu Jesu kunjalo simunye akho bantu abakhulu phakathi kwethu uma uba mkhulu usuvele uzikhiphe wena uqobo wasuka kuNkulunkulu asibakhulu futhi futhi uma umelusi wakho engekho lapho into kuphela ofanele uyenze ngokukholwa izwi omzwile elishumayela ngoJesu Kristu lokho kuphela niyabona kunezinto ezinkulu olu eyenziwe manje bukana sicabange ngalowo wesifazane omncane esithathisele kuye izolo ebusuku ngesinye isikhathi uJesu wayewela ulwandekazi ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi amaviki ambalwa lapha eTucson lapho niyabo into yakho ngokuthi ulukhuni ufika endaweni konke kusha kubantu babona nje into ethize kanye bathi hey lokho uhlobo olucakile kodwa angazi niyabo angikho lapha isikhathi esithi ngokwene lengani ukuba sejwayelane ukubona lalelani ngibona imibono engamashumi ezinkulungwane leyo inkosi uNkulunkulu enginike yona futhi ngiyazi kunabantu lapha olandele imihlangano mhlambe izindawo eziningi bangaki oke waba kweminye imihlangano na asibone isandla sakho manje ngifuna ukunibuza into ethiza kukaze kube nezwi elilodwa elikhulunyiwe kodwa lokho okuyiqiniso ngempela kunjalo na uma kunjalo thanini amen akekho ongathi uma ekhona ongathi bake bawubona owodwa waleyo mibono wehluleka usekululekweni ukuba ume futhi ungitshele kanjalo ngingasho lokho ngokuzungeza izwe abantu abaphindwe kamashumi ezigidi babazi kancane ukuthi lokho kwakuyini manje abantu abavela eTabernakele kumbulani nje kunabantu abathize lapha ongenile ngibona ababili babangani bami lapha umnumzane nonkosikazi Dow behlezi lapha nonkosikazi Brown abavela enhla eOhio leyo nto yalokho isenhla lapho nalowo msindo owasuka kanjalo lowo owathunyelelwa emumva izimpawu ezisikhombisa yasho ngaphambili konke nokuncikwakho amaveki namaveki namaveki ngaphambi kokuba kufezeke bangaki phakathi lapha ongufakazi walokho obesemihlanganweni futhi wakuzwa kuxoxwa na phambisani izandla zenu osendlini nakho lapho okhona nesayense bayashikashikeka ngakho njengoba ngenkathi uGeorge J. Lacy ehlola lokho ngamtshela ngathi kunjengokukhanya nje okuphuzi kuvutha lapho futhi bathi oh isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo umnumzane Lacy wathi bengicabanga ukuthi bekuyisayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nami kodwa wathi isilomshini walale camera angeke lathatha isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo qhabo kwakulapho kwini na niyabo manje phezisani ehlane ngenkathi uNkulunkulu ehola uIsrayeli edabula ehlane wahola abantu badabula ehlane ngoKristu bangaki okwaziyo lokho na bangaki owaziyo ukuthi ingelosi yesivumelwano yayileyo nsika yomlilo yayinguJesu Kristu na impela yayinguye impela washo wabatshela lapho kuJohane ongcwele wesithupha bathi wayengabukeki evile eminyakeni engamashumi ayisihlanu ubudala futhi uthe ngaphambi kwa-Abrahama wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona wayengungikhona owayesesihlahleni futhi wathi mina yena bathi saphuze emanzini avele edwaleni futhi wathi wayelelo dwala amen niyabo hayi ngangikhona ngikhona wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu manje leyo nsika yomlilo efanayo eyayisehlane nabantwana bakwaIsrayeli yenziwe enyama uNkulunkulu ongena emzimbeni phakathi kwethu esimweni sokuba yindodana kaNkulunkulu eyasibekela intombi futhi yayiletha ukuze uNkulunkulu abe ngomuntu ukuze afe ukukhokha inhlawulo yomthetho wakhe uqobo niyabo yivangeli futhi ke wathi manje ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu futhi masinyane emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka kwakukhona iJuda elincane elalinolaka olukhulu futhi lizama ukufaka wonke umuntu ejele futhi lalisendleleni yalo lehlela eDamaseku nemiyalo evela kumpristi omkhulu kubopha wonke umuntu futhi cishe impela ngesikhathi sasemini lashaya lalahlwa phansi emgwaqeni futhi ngenkathi lenza labheka phezulu futhi kwakukhona ukukhanya okukhulu okwakhipha amehlo alo bangaka kwaziyo lokho na insika yomlilo efanayo futhi lathi Nkosi leJuda lazi ukuthi leyo kwakuyinsika yomlilo efanayo eyayisehlane lathi Nkosi ungubani na wathi Sawulu Sawulu ungihluphelani na kulukhuni kwekuba ukhahlele ezinkandeni wathi Nkosi ungubani na manje lindani insika yomlilo efanayo wathi nginguJesu ehe kunjalo na Niyakumbula ngobunye ubusuku ngenkathi uPetro esetilongweni na into efanayo ingena ejele yavula ngengelezi iminyango phambi kwakhe futhi yamkhipha kuyini na uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade manje uma lokho kwakungesikho uma lokho kwakungenye into ibizokwenza olunye uhlobo oluthize lomsebenzi kodwa uma lo kungumoya ongcwele ofanayo owawusehlane noIsrayeli kanti futhi wawukuJesu Kristu manje usebandleni wenza imisebenzi efanayo ngoba ngokukhanya okufanayo niyabo ngumoya ofanayo uma nje ubungakukholwa lokho mngani hayi mina yena niyabo ungumpristi omkhulu owesifazane umncane ngolunye usuku wakholwa ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu wayenomopho futhi wathi phakathi kwenhliziyo yakhe uma nje bengingathinta izingubo zakhe ngicabanga ukuthi wathola lokho kusobala Elijah no uthatha induku futhi yilapho engicabanga ukuthi uPaul wathola khona ukubeka amaduku nokunye nokunye kwakuyilokho omunye umuntu ayekwenzile futhi wathi uma nje ngingathinta ingubo yakhe ngikholwa ukuthi ngizosinda futhi wakunezela esixokweni waze wathinta ingubo yakhe manje ingubo yasePalestina iyantaza futhi yayinengubo yangaphansi futhi ngakho wasuka futhi wahlala phansi ngokumzimba wayengeke akuzwe niyabo ngoba ingubo ingubo ende entazayo kodwa wama futhi bonke abantu babekade bemgaxile hallo rabbi improfeti kaIsrayeli siyajabula ukuba nawe ngapha nathi nokuyinokuyo uJesu wama wathi ake nilinde umzuzu ubani ongithintile na ngani uPetro wathi Nkosi wamkhuza ngamanyamazi washo into efana le Nkosi ungayisho into efana naleyo abantu bazomangala ngawe ubani okuthintile na wonke umuntu ukugaxile wonke umuntu uyakumbambatha ungasho ukuthi ubani ongithintile wathi kodwa lolu uhlobo oluhlukile lokuthinta uyabo ngiyezwa ukuthi kuphumile amandla kimi. Wabuka phandle phezu kwezethameli nowesifazane omncane, kungahle ukuba wayemile, kungahle ukuba wayehlezi, noma ngabe wayekuphi, kwakukhona into ethize eyayenzekile futhi wambona, wayengeke azifihla. Niyabo, wayethinte uNkulunkulu ngalowo muntu, amandla okuqina kwakuphumile kuye, wamtshela ngegazi lakhe umopho futhi wawusunqamukile. Manje lowo Jesu ofanayo ungumpristi omkhulu ofanayo namhlanje, iBhayibheli lasho njalo. Ngabe kunjalo bafowethu abangabefundisi na? Niyabo, lokho manje umpristi omkhulu ohlezi ngawesokunene sikaNkulunkulu uBaba ehlezi lapho ephilela njalo unusela, umpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Manje awunalo ikhadi lomkhuleko, ngeke ube phezulu lapha emgqeni, kodwa uma ufuna ukwazi noma ngabe kweqiniso noma cha, thana nje kuNkulunkulu kulo busuku, Baba wasezulwini, ngiyagula, ngifanele ngibe nosizo. Futhi ngisebenzisa konke ukukholwa enginakho, ngiyazi akusuye lowo muntu omi lapho, lowo ngumuntu nje njengoba nginguye, noma umyeni wami noma umfowethu, uyabo, kodwa ngiyakholwa umuntu ukhulume iqiniso ngoba ngumbhalo. Futhi ngiyakholwa ukuthi ungumpristi omkhulu manje, into angikuthinte Nkosi, futhi wena unguyena izolo. Wena lowo mfo wethu akangazi, kodwa uyaphenduka futhi usebenzisa izindebe zakhe futhi ukhuluma kimi futhi usho njengoba wenza kowesifazane. Ngikuphosela inselelo egameni likaJesu Kristu ukuba ube nalolo hlobo lokukholwa futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani. Ubone uma kuqinisile noma cha, iqiniso kukholwe nje, futhi uma ungakwenza lokho, awu, uNkulunkulu uzokubusisa. Manje ngabe ukhona lapha noma ubani ongakaze abe khona kowodwa wemihlangano ngaphambili na? Phakamisa isandla sakho. Siyajabula ukuba nawe lapha kulo busuku. uNkulunkulu akubusise. Umhlangano omncane nje, isikhathi senhlanganyelo, futhi nje ugitimele phakathi lapha ngokwethuka okobusuku obubili noma obuthathu, futhi sokuhambe. Mhlawumbe ngesinye isikhathi uNkulunkulu ethanda, abefundisi bethanda, singabuyela lapha ngesinye isikhathi sibe nomhlangano omnandi lapho esihlala khona amabili noma amaviki amathathu. Futhi abantu abagulayo ngesinye isikhathi bayoba nesimilela kanjalo kubo, abazi ngisho ukuthi isimila siyini. Manje ukuphila njengesimila kumbe noma ngabe kuyini ngokuphila? Ukuphila okunga uthi esandleni sami awukho mdlavuza lapho. Manje mhlawumbe uyoba khona elinye ilanga. Ngokujwayelekile umdlavuza uvela kuyinhlayiya yegazi ehlubukile. Futhi njengabanye benu bodade wethu, ninqamuka ukuya esikhathini futhi baninika lo mjovo woketshezi olukhishwa izindlala. Ningakwenzi, yethembani uNkulunkulu nje. Uketshezi olukhishwa izindlala luyinhlayiya yegazi ehlubukile, futhi nje nifaka umdlavuza kini ngqoni, yabo. Angidokotela, ungacabangi ukuthi ngizama ukuthatha indawo yakho lapha, kodwa sengivele ngihlangane nokuningi kakhulu kwakho emgqeni womkhuleko, yabo. Ngakho into yokuba yenziwe, nje bekani ukukholwa kwenu kuNkulunkulu, futhi eyenu enhle ngempela inyanga eqotho udokotela wenu ekhaya yonitshela ukuthi lokho kuyiqiniso. Yibani nje nokukholwa kuNkulunkulu futhi nimethembe uyonedlulisa emathunzini, ulapho njalo kunisiza kunjalo. Qaphelani, siyathola kukanjani uma ke leso similela siqala ukumila na? Kuyini na ukuphindaphindeka kwezinhlayiya zegazi? Inhlayiya yegazi ingwabelana phezu kwenye, yilokho oyikho nawe, ukuphindaphindeka kwezinhlayiya zegazi. Awu, uyazi ukuthi uvelaphi? Umshado ongcwele phakathi kukababa nomama, inhlayiyana encane yegazi. Uma bengizodabula umzimba wakho kulo busuku ngiwuthathe ngenhlayiya yegazi, ngenhlayiya yegazi, bewuzokwehlela kulokho kuphila okukodwa okuncane. Ngaphakathi kwalokho kuphila kusobala kunesithako sembelo segazi, futhi ngaphakathi kwegazi ngokuphila, futhi lokho kuphila nguwe. Manje kuqala ukuphindaphinda izinhlayiya zegazi, futhi ngakho yonke into enhlobo yayo, inyoni nenyoni, inja nenja, umuntu nomuntu futhi kwenza. Kodwa niyabo, idemoni alinasimo. Umdlavuza ubizwa ngumdlavuza uvela egameni inkalankala okuchaza imilenze esabalele uyoncela umunca igazi lakho liphume kuwe ngokunye ukuphila ukuphila kuphila kuwe ngakho kunokuphila komuntu futhi kunokunye ukuphila futhi yilokho engikhuluma kukho yilokho kuphila Manje uma bethi manje niyakubiza udokotela ukubiza ngokuthi umdlavuza nabanye babo bakubiza ngesilazi nabanye benu ukubiza ngezinto ezehlukile amagama ezokwelapha kodwa uJesu wakubiza ngedemoni futhi yilokho okuyikho idemoni lichaza umhluphi futhi lilapho ukuthathwa kuphila kwakho manje ngezinye izikhathi udokotela angakapuluta futhi awukhiphe wonke lokho kuyamangalisa kodwa uma-ke unalokho kubambelela okunjalo ungeke manje asisebenzani nesigaxa obolwaso sisebenzana nokuphila okukuleso sigaxa manje uma uthi sathane phuma futhi ngingakufakazisa kini umuntu akabeke izandla zabo esandleni sami futhi nginifakazelele ngikhombise imiphumela okuthathayo nikubonile kwenziwa abaningi benu kunjalo na Kaphelani manje uma lokho kuphila kuphuma lapho kwenzekani na buyela emumva ngosuku olulandelayo kuyashwabana noma yini iyazi emva kwayo yonke into noma ubani uyazi uma kufa noma yini iyashwabana ubulala inyamazane idiye khona ke iqale futhi utshele abazalwane ukuthi isinde kangakanani futhi iphose esikaleni ekuseni izoba lula ngamapawundi Uma umuntu efa onamazinyo okufakelwa bayawakhipha iso lokufakelwa isizathu ayo wona ayashwabana ayophuma awukhona ke emva kokuba isilele lapho isikhathi eside kangako njengesilwane esincane inja igayiswe emgwaqeni ilele elangeni iqala ukukhukhumala khona ke iya ngokuba nkulu kunoma ibe injalo endaweni yokuqala isiguli ke sizoqala ukugula cishe emva kwamahora angamashumi ayisikhombisa nambili ngenkathi ukubola kungena bazoqala ukuthi oh ngigula kakhulu kunoma benginjalo ngilahlekelwe ukuphiliswa kwami futhi uma umoya ongcolile uphuma kumuntu uya ezindaweni ezomile ubuye ubuye futhi yabo futhi uma ungakholwa ngempela akunandaba ukuthi ususwa kangakanani kuwe uma ungazi ukuthi wemukelwa kanjani futhi ukukholwe uma sekubuyela emuva usalokhu wazi ukuthi sekuhambile futhi uma ukwemukela khona ke akukho lutho kuphela kufa kodwa yini indaba na ubeka ukuba ke ubunenyoka kuwe ende cishe kangako na uzofa Awu kuyini na inhliziyo yakho iyashaya futhi ihlanza umgudu wegazi futhi yilokho okubangela umkhuhlane ukuthelelana kwesifo bese kuthi ke uma leso sinilela silele emzimbeni womuntu futhi sifile futhi ukuthelelana kwesifo kuyangena noma kuqala ukukhukhumala nenhliziyo izofanele ishaye ikhiphe lokho ihlanza igazi ngani kusobala ubamubi kakhulu kodwa abantu lapho abangenakho ukukholwa bayagijima nje bangene futhi ngempela bathola ukusizakala ngibona abantu ngobunye ubusuku indoda eyayinezilazi phezu kwamehlo ayo yagijima yeka futhi yadlala upiyano futhi yayisikwazi ukubona iyenyuka futhi yathatha leli bhayibheli elifanayo futhi yafunda kulo futhi cishe ebusukwini obune kamumva yayingakwazi ngisho ukubona isandla sayo phambi kwayo iyabuya yathi ngilahlekelwe ukuphiliswa kwami kwakuyinto enhle nje ukuba lapho iyafika ngathi mfowethu lokho kuyiphutha wena usiwenze ukhola ngokungesikho yathi awu mfowethu Branham ngaphiliswa kodwa ngathi khabo isilazi sivuvuka mnumzane yiba nje ulokhu ukholwa ungangabazi uma ungabaza sizobuya yiba nje ulokhu ukholwa wathi wakholwa khona-ke ubuyisela emuva okushilo ungakusho ngaphandle uma ukukholwa ngayikhuthaza futhi ngayitshela yahlala lapho yayilapho amaviki amabili ekupheleni kwamaviki amabili yayisikwazi ukufunda ibhayibheli kahle njengoba nje noma ubani omunye ayengakwenza niyabo manje uma yayingabanga nayo imiyalelo yokuthi yenzeni futhi yilokho okutholayo ukuthime ungena kanje nento yokuqala uyazi khona ke konke kuwela emuva gumeluse futhi bathi awu abaphiliswanga yabo ingoba ibandla aliqeqeshiwe abaqonda ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi bafanele benzeni futhi abanakho hlobo ukukholwa banencwa bayethemba kodwa manje engizama ukukwenza akusikho okwenu ukuba nithi uyazi ukuthini umfowethu Branham wabeka izandla kimi futhi mfowethu ngasinda angifuni ngisho nokukuthinta ngifuna uthinte yena yabo anginalutho lokukwenza ngakho kodwa esiphiweni uNkulunkulu anginike sona uma ngingabonakalisa uKristu ukumkhombisa nokumletha eqinisweni lapha phambi kwenu izwi qobolwalo lenziwe inyama phakathi kwethu futhi likukhombisa ukuthi uNkulunkulu khona ke uvele nje uthinte yena futhi ubone ukuthi kwenzekani niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini bangani na awuyifuni into ethize enkulu uma uyifuna ungeke uye ezindaweni ezincane ngangisensimini eminyakeni eyedlule angikaze ngivumele imihlangano yami ukuba ikhule ifike endaweni anginama television anginalutho okudayisayo anginalutho uKristu nje futhi nge uma okuthize ngiyakuzo izindawo ezincanyanyana lapho abanye babafowethu one lezi zinhlelo ezinkulukazi abangeke baya khona ngoba bafanele babe nezinkulungwane zamadola insuku zonke ukugcina uhlelo lwabo angidingi ngibe nalutho nje okuningi kuNkulunkulu niyabo futhi ngingaya noma ikuphi lapho angithuma khona niyabo futhi yilapho enginga yakhona ngashumela imvuselelo lapha kungekudala ebandleni elalihlala amashumi amabili kwakudabukisa kodwa sayibamba noma kanjani ngoba inkosi yangitshela ukuba ngiye lapho yabo bese kuthi ke ngihambe futhi ngishumayele esikubini sezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu omunye umuntu yakuchasa futhi angiwelise angikhathazeki ngalutho ngikhathazeka nje ngokugcina kukahle phambi kwakhe yabo ungithumela noma philapho afuna ukungithumela khona manje kulo busuku ngokwazi kwami kulo mugqa abantu bazihambi kimi bangaki ophandle lapho ongasiwa kimi na phakamisa esakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho udinga uKristu kulungile kholwa nje manje ngicabanga ukuthi kube yikhulu lamapercent manje ngenkathi lo mugqa womkhuleko usenyukela lapha qala ukukhuleka ezantsi lapho uNkulunkulu ukuba akwenze futhi uma ezokwenza lokho uzokholwa natha nini amen manje bangaki owaziyo ukuthi leyo indlela impela azikhomba ngayo yena njengomesiya kaNkulunkulu na bangaki okwaziyo lokho kukho nani yabo kunjalo impela futhi unguyena izolo namuhla naphakade angenzi lutho ngize ngibone lokho engibona ubaba ekwenza ngifuna ukuthatha wonke umoya phakathi lapha ube ngaphansi kokulawula kwami egameni likaJesu Kristu okwenkazimulo kaNkulunkulu Dinani zithalo zenu hlalani thule ningayaluzi uma ninyakaza niyabo ngamunye ungumoya niyakwazi lokho na uma ungeke ukwenze uzoba ngofile niyabo futhi ukungakholwa kwakho futhi ngithi kothamisa ikhanda lakho kwenze ngithi uma kukubiza ukuba usukume sukuma futhi noma ngabe kuyini yenzani yenza nje lokho okuyikho ngoba akusimina nguye manje iqalani umugqa wenu womkhuleko noma ngabe kukuphi
Heavenly Father
Baba wasezulwini angeke kube kade size isikhathi siphele abami emva kwami lapha kulobusuku abelusi bezimvu abefundisi osebikezele futhi washo ukuthi ihora lizofika lapho lokhu kuzokwenziwa abanye amaqhawe amadala eminyaka eminingi edlule emekhoneni ephethe isiginci ngesandla sawo esho ukuthi kuyofika usuku futhi lapha ngamanye awo lapha kulobusuku namadodana awo alapha Baba kuphela aphendla indlela ukukwenza kube yikho ngempela manje kwangathi singakwemukela Nkosi siphe khona kwangathi ndawonye thina sihlanganyela ngapha kulesi siphiwo esikhulu uNkulunkulu asithumele kithi uJesu Kristu siphe khona baba manje Nkosi wena uyazi ukuthi angazi noyedwa walabo bantu angazi lutho ngabo wena ubazi bonke And I'm trying to let the people see ukwenza abantu babone inkosi ukuthi akusiyo amadoda amakhulu ibandla likhulu uNkulunkulu omkhulu noJesu Kristu ngiyakhuleka ukuthi uzomenza aziwe kulobu busuku kithi ngokuthobeka. Manje ngiphosela inselelo izethameli Nkosi ukuba zibuke kuwe futhi makuthi abanye babo phandle lapho Nkosi omunye umuntu ngiyakhuleka ukuthi uzovumela umoya ongcwele uhlolisise ukukholwa okuthize lapho kulobu busuku okuzobangela izethameli ukuba zithole umdlandla ukubona ukuthi kukhona into ethize eqhubekayo. Futhi kwangathi bangaqonda futhi wonke ngamunye aphiliswe. Kwangathi kungabe bikho umuntu ogulayo phakathi kwethu kulo busuku uma inkonzo isivaliwe. Kwangathi wonke umuntu ongasindisiwe angasindiswa uma bezwa futhi bazi ukuthi basebukhoneni bukaNkulunkulu impela oyobahlulela ngolunye usuku. Sikunikela konke kuwe manje futhi ngizinikela kuwe ngisebenzise Nkosi njengoba ubona kufanele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Manje ngiyanicela kuba nithule ngempela futhi nibe semkhulekweni. Manje cabanga nje, manje uma noma ubani engacabangi ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu khona ke egameni lika Jesu Kristu ngikuphosela inselelo ukuba uze lapha futhi wenze into efanayo. Bese kuthi ke uma ungeke ukwenze ungasho lutho ngakho uhlole emibhalweni yabo manje ngokwazi kwami neBhayibheli likaNkulunkulu lapha phambi kwami nalesi sigejane samadoda sihlezi lapha singibuka nasebukhoneni balaba bantu lona wesifazane uzihambi kimi angimazi ungowesifazane nje emi lapho angazi lutho ngaye uma egula futhi bengina noma yiphi indlela yokumphilisa impela bengingakwenza niyakukholwa lokho anikukholwa na bengingakwenza uma bengingakwazi kodwa angeke akekho omunye ongakwenza ukuphilisa kuvela kuNkulunkulu futhi sevele kwenzile kodwa uma uNkulunkulu ebengenza into ethize ukukwenza uqonde ukuthi uselokhu elapha futhi yena lapha ukugcina isithembiso sakhe uma egcina lesi sithembiso khona ke uzosigcina uyasigcina isithembiso sokuphilisa kusobala nyabo bese kuthi ke uma uJesu ubemi lapha kulo busuku nalesudu angipha yona futhi bunganyukela kuye futhi uthi hey Nkosi yami ngiyagula ngifuna ungiphilise ngikholwa ukuthi bekungaba yinto enjengale ubengathi mntwana awuyikholwa imibhalo engcwele na ngafela leyo nhloso ngathenga ukuphiliswa kwakho eCalvary ngenkathi ngikuhluphekela kodwa ubani engimaziyo ukuthi ungubani na ngabe uyinkosi yami na awu yini engayenza ngenkathi ngilapha emhlabeni ngaphambili ukuzenza mina ngaziwe kubantu kubo bobabili amaJuda namaSamaria na awukaze nakanye ukuba leso simangaliso senziwe phambi kwezizwe ngoba abezizwe wayengasibhekile manje usuku lwabezizwe lapho bethola esabo manje futhi yilolu usuku ukuthi wathi izwi elimelene nomoya ongcwele ubizwe ngomoya omubi abasoze bathethelelwa abantu. Manje wesifazane sobabili lapha phambi kwaNkulunkulu futhi phansi kweBhayibheli ngokoqobo thina uyabo asazani asikaze sibonane futhi angazi anginawo nawodwa umcabango ukuthi umeleni lapho angaze ngimbone empilweni yami naleli iBhayibheli ezandleni zami. Futhi njengomfundisi bekungangenzela obuhle buni ukutsho lokho uma bekuyiphutha ngizilahla mina na angidingeki ukuba ngibe lapha ngenza lokhu ngiza ngoba ngizwa ukuthi ngisentandweni kaNkulunkulu ngizile ngoba ngiyazi ukuthi usuku lwahlulelwa luzoshaya ithukso ngelinye ilanga futhi uNkulunkulu uzama ukunitholela umlayezo futhi ngifanele ngibe ufakazi wakhe akukho lutho kimi ngingomncinyana phakathi kwenu ngingumfo wenu nje nguJesu Kristu kodwa kuzofanele abe nothize ukusebenza ngaye wenza lokho kukhetha qobo lwakhe wamisela ngaphambili lokho kuba kube njalo manje uma umoya ongcwele uzongitshela ukuthi lo wesifazane uyini noma ukuthi yini ayenzile noma yini into ethize ngaye uyazi uzokwazi ukuthi iqiniso noma cha ungeke na impela buzokwazi noma kuyiqiniso futhi uma kungesilo iqiniso khona ke akusuye uNkulunkulu kodwa uma kuyiqiniso khona ke nguNkulunkulu bangakini abazokholwa manje ngayo yonke inhliziyo yenu futhi bakwemukele na manje nakho lapho esikhona phansi kwesifungo phansi kwebhayibheli phambi kofakazi bakhe phambi kofakazi lapha nebhayibheli lilele lapha elathembisa ukuthi izinto eyenziwa ngaphambi nje kokuba iSodoma lishiswe ziyokwenziwa ngaphambi kwabezizwe ngaphambi kwebayabhujiswa ukubiza kokugcina enzalweni ka-Abrahama inzalo yasebukhosini manje noma ubani uyazi wesifazane omile evale amehlo akhe phindaphinda nje izwi lomkhuleko ungumKristu ngoba ngenkathi kuqala enyuka yathola kanye ngasikhathi ozifanisa nomunye umuntu uthenyelele futhi azame ukwenza njengomKristu bangaki osewake wakubona lokho kwenziwa na ngiyabona ukuthi kwenzekani kubo futhi uphakathi kokuthi bawela khona lapho noma bakhubazeke bayabaqukula babakhiphe futhi yilokho asidlali isonto niyayikhumbula iPhoenix eminyakeni emibalwa edlule kulokho manje ninikazi ngempela linomthwalo ngento ethize manje uma beningabona phakathi kwalo nami kukhona ukukhanya liqala ukufiphala kodwa kubukeka sengathi umoya walo ukhathazekile inezinkinga zokomoya elikhathazeke ngazo lelo yiqiniso uma lelo kuyiqiniso phakamisa isandla sakho ukukukukukayo ngaso sonke isikhathi ngiyakuzwa lokho kungena ufunda lo mqondo wesifazane angiyofundi ngizokuthola lokho ngolunye lalobubusuku futhi ngiyokubiza kuphume futhi umzuzu nje sizobona uma sinjalo sibone uma sikuqagela lokhu angazi ukuthi kutheni ekuqaleni bekukhona into ethize kubonakale sengathi bekuyinkathazo noma into ethize oh nakho ngiyabona manje inkinga yokomoya enye into unamalumbo okugula unenkathazo yamatshe asesinyeni kunjalo kunjalo na ehhe yebo mnumzane uhlobo lwendoda eqinile qaphela enye into unomthwalo ngomunye umuntu lowo ngabanye abantwana abantwana bakho insindiso yabo lelo yiqiniso kumelana nomunye umuntu futhi olapha ngiyakuzwa ngumyeni wakho futhi insindiso yakhe kunjalo uhlezi ukhona manje awusuye owalapha ngikubona uhamba ndawo ndawo lapho okunamagquma aluhlaza aphakeme nenqwaba yamanzi kukude ukusuka lapha usenyakatho ukusuka lapha usuka esifundazweni sase-Oregon kunjalo usuka ndawo ndawo eduze kwe-Grants Pass noma ndawo ndawo ngapho phakathi lapho okunalawo magquma khona igama lakho ungulina isibongo sakho ungustobel kunjalo uJesu Kristu uyahlonipha isicelo sakho kulobusuku hamba uye ekhaya umyeni wakho usesindisiwe abantwana bakho nabo futhi yamukela ukuphiliswa kwakho alibonga igama lenkosi uJesu Kristu noma ngabe kuyini angazi kuzofanele kuphela kube setheyiphini kodwa ngiyazi bekungowesifazane obe nokukholwa okholiwe ngiyamkholwa manje na ngabe unguyena izolo namuhla naphakade na niyazi lokho kuzofanele kube ngumoya manje kuya ngokuthi ucabanga ukuthi bekuyini kunjani nekazi manje sizihambi omunye komunye angikwazi futhi usemncane kakhulu kunami kodwa uyakhola ukuthi uJesu angangitshela ukuthi ini inkathazo yakho noma into ethize ngawe na bekungakunika ukukholwa ukuba ukholwe na uyangikhola ukuthi ngenceku yakhe na uyazi bekingeke ngazi bekungenakwenzeka kimi ukuba ngikwazi bekufanele kuvele kuye umoya futhi uyezwa ngalesi sikhathi ukuthi kukhona into ethize eqhubekayo ubukhona bakhe awuzimele ngesingawe ngempela unenqwaba yenkathazo unezwa komoya inqwaba yezinkinga zokomoya omangala ngazo uzothola impendulo kuzo futhi nje ukukwazisa ukuthi ngiyakwazi engikhuluma ngakho okunye kwakho kumayelana nento ethize eyenzeka ebandleni lakini kunjalo uphathelene nebhizinisi kuqhubeka ebandleni lakini ongacabanga ukuthi kuqhubeka kahle lowo ngisho kanje inkosi lokho kuqinisile nenye into ngibona umuntu eqhamuka osecishe abe ngofileyo impela wa udaba olomdlavuza ukhulekela umdlavuza omunye ezweni lakini futhi nawe ngowase Oregon ngoba izwe elifanayo inenekazi ebelilapha ngaphambili kunjalo uyakwamukela okucelile buyela ekhaya ukukhola kwakho kokupha khona angizange mthinti wesifazane kodwa uNkulunkulu umthintile enzela yena kholwa nje sawubona nenekazi sizihambi komunye nomunye inkosi uJesu isazobabili manje umzuzwana nje ikhona into ethize eyenzeke ezithameleni hloniphani ngokuzithoba ngempela bekukhona owesilisa oqhamukile phambi kowesifazane lapha umuntu othize onokukholwa qhubeka nje ukhuleka noma ngabe bekungubani ngikugejile qhubeka nje ukhuleka futhi niyabo ukukhuluma kini wonke umuntu unomoya niyabo nabantu baqala ukukholwa niyabo futhi kuyakwenza niyabo ukukholwa kwawo wonke umuntu udonsa ndlela zonke niyabo ingaleso sizathu ngifanele ngithole omunye umuntu lapha phambi kwami nje ukhona ngisho nabefundisi abahlezi lapha ogulayo okhulekayo khona manje niyabo futhi lokho yi Niyabo futhi ngikubizile wena onekhadi lomkhuleko angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje ke uma inkosi uJesu izongitshela into ethize empilweni yakho oyenzile obufanele uyenze noma into ethize engalungile ngawe uma ugula kungahle kube inkathazo yezasekhaya noma kungahle kube inkathazo yezezimali angazi ukuthi yini Kodwa noma ngabe ini uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha uma ekusho uzokholwa futhi ukholo ukuthi manje ususebukhoneni bakhe na hayi ubukhona bami noma lamadoda akhona lokho bekungeke kukwenze uzwe ngendlela ozwa ngayo manje ngubukhona bakhe kunendoda elokhu ima ngakulona wesifazane indoda eqatha kuyinto ethize yayibona Ungumngani endodeni engiyaziyo uPaul King umfundisi yamazi kunjalo ngoba nanga kunjalo ekukhulekele lendoda futhi inkathazo yakho unomphumo usontwini kunjalo futhi kubangele izifo ezilakanyene nazo zonke izinhlobo zokugula awusuye owalapha ungowase Ungowase Ntshonalanga kwalapha ungowase California uyamkhola uJesu Kristu na uzomemukela na ngoseza namose ufuna ukubuyela ekhaya futhi usinde na buyela futhi ukukholwe yiba nokukholwa kuNkulunkulu manje ungangabazi futhi kuzofezekiswa yena nikholelwa eNkosini Jesu na
How do you do We are strangers one to another suppose.
Sawubona, sizihambi omunye komunye. Ngiyethemba inkosi uJesu isazobabili. Angikwazi kodwa inkosi uJesu iyakwazi.
It's a lie.
Ngokukhanya. Futhi kulokhu kusuka emsamo nonke qhubekani nikholwa kanjalo. Qhubekani nje nikholwa. Niyabo? Qhubekani nikhuleka kunjalo.
You are suffering with a girl.
UPetro Smilela uyakhola ukuthi inkosi Jesu ingangitshela ukuthi sikuphi Smilela na sisebeleni lakho langakwesokudla iphapho kunjalo. Awusuye owalapha. Ukhona omunye umuntu okuthumele lapha. Awusho uke waba semgcini umkhuleko ngaphambili. Lokho kwakuse ungowase Chicago. Futhi waphiliswa kanye emhlanganweni owatshelwa khona ngokuba nenkathazo eceleni kuwe noma mlenze noma into ethize efana naleyo futhi waphiliswa emhlanganweni nendoda ekhandela impunga futhi inempunga imasi ngumelusi Martin Pozé owake waba ngumelusi wakho ebandleni ePhiladelphia ungowalapho-ke ukuthumele lapha kulo busuku kunjalo ujesu kristu uyakusindisa abuyela echicago ujabula ujesu kristu uyakusindisa uma ukholwa konke kungenzeka sawubona sizihambi omunye komunye angikwazi kodwa ujesu kristu uyakwazi uyakholwa ukuthi uyakwazi ukunginika umoya wakhe na okungukuthi anganele njengomfundisi uyazi uyazi kodwa ngesiphiwo ebhayibhelini esithenjiswe ngezinsuku zokugcina ukubuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyela kuyise uyakholwa ukuthi ihora selifikile lalokho nokuthi leyo nkonzo iyasebenza ebandleni namuhla na wena futhi uvela echicago ngoba ngikubona uhamba emgwaqweni ubukeka njengomgwaqo uclark kimi kunjalo futhi uphethwe yisifo samathambo ukuhlupheka okwehlukene emzimbeni wakho usungabuyela emumva manje ukukholwa kwakho kuyakusindisa uNkulunkulu akubusise hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa isifo samathambo na khona-ke buyela esihlalweni sakho bese umbonga ngakho philiswa sinda ungeza ngaphambili nikazi na ungathanda uyokudla futhi uphinde uzizwe ukahle leyo nkathazo endala yesisu ihambe na hamba udle ujesu kristu uyakusindisa nenekazi inenekazi lapho nomncinyane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa lowo mntwana na ngingakutshela inkathazo yomntwana kodwa angeke ngayiphilisa buka lapho sithandwa nentombazanyana phandle lapho ethi ayibe njengawe nje ngiyishiya izikhathi eziningi ikhala njengoba kunjalo manje ukuhamba ukuyobona amantombazanyana uyakholwa ukuthi ujesu angayiphilisa inkathazo yenhliziyo futhi akusindise na woza lapha woza kimi baba wasezulwini makuthi amandla kamoya ongcwele manje akhona asindise impilo yalo mntwana egameni likajesu kristu ngicelela impilo yakhe amen ungakungabazi tate hamba kholwa futhi uzolunga kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho woza nenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yamanenekazi inkathazo yabesifazane ukumunceka kuzonqamuka na buya ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi usinde yabo yabo uthanda ukuphinda uphefumule ube kahle futhi ukhululeke futhi uqede leso sifuba somoya esidala nezinto na hamba uye ekhaya futhi ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphiliswa futhi usinde kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yenhliziyo futhi kunjalo uyakukholwa lokho na buya nje futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi udumise igama lakhe futhi uzosinda egameni likajesu kristu muphi lokhu niyakholwa na bangaki okholwayo na wena-ke laphaya kulolohlaka na uyakholwa na uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe ngiqonde ukuthi inceku yakhe nalokho kuyabakhuba abantu angikwazi ungowesifazane nje ulele lapho ngiyabona usohlakeni uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na uma uNkulunkulu engembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho uzomemukela njengomphilisi wakho na usibekele ukufa kunethunzi elimnyama phezu kwakho uma ulala lapho uzofa akusizi lutho ukuya kudokotela sekuphelile emaqondana naye isifo esikubulalayo ngumdlavuza awumemukeli ngani ujesu kristu njengomphilisi wakho na sukuma ohlakeni lwakho bese uluthatha bese uya ekhaya futhi usinde uzokukholwa lokho na kwemukele bese uya ekhaya-ke sukuma futhi ukukholwe futhi usukumile wena-ke nesandla sakho esiphakeme lapho nalelo bhantshi elimhlophe olifakile na uyangikholwa ukuthi ngiyinceku kankulunkulu na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho mnumzane na unohlobo oluthize lwamalumbo isithuthwane uma lokho kunjalo phakamisa esinye isandla manje ngikholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi awusophinde ube nelinye ilumbo ngikuphosela inselelo ukuba ukukholwe Lendoda ehlezi lapha ngibuka neyembe ibuka phezulu ngo lapha uphethwe inkathazo yenhliziyo angikwazi kodwa lelo iqiniso kunjalo na ake ngikutshele futhi ungumfundisi unamabandla owavakashelayo kubukeka sengathi uhlobo lwesizwe esintsundu sabantu yiMexico kunjalo ukhathalele ngakho konke komunye umuntu lowo ngunkosikazi ohlezi lapho ngakuwe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na ngingeke ngamphilisa kodwa uma ngingakutshela inkathazo yakhe uzokukholelwa ukuphiliswa kwakhe na uyithule ezindlebeni zakhe beka izandla zakho phezu kwezindlebe zakhe futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi angaphiliswa bangaka abazokholwa into efanayo na amen phakamiselani izandla zenu emoyeni futhi nemukele uJesu njengomphilisi wenu wena omkholwayo ungakaze usindiswe awenyukeli ngani e-altare njengamanje na uthe ukufuna ukuba nomuzwa enhliziyweni yakho njengoba wenza njengoba lowo mama oyinyamazane idiye enza ufuna ukumemukela njengomsindisi wakho na nizokwenyukela lapha manje bese nima nizungeze i-altare futhi ngikhuleke nani nisesebukhondeni bakhe na abaningi benu lapha bafanele beze futhi bame lapha uma nifuna ukwemukela uKristu njengomsindisi wenu wozani khona manje nizokwenza na uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise lokho kuhle omunye futhi ofuna ukumemukela na ebukhondeni bakhe uzoke uze usondele kanjani kakhulu kuye na uma ekwazile ukungitshela futhi ukuthi iyini inkathazo yakho ungitshela ukuthi udinga uyamdinga yenyuka khona manje wena ongenayo woza manje futhi umemukele njengomsindisi oqondene nawe yima lapha ebukhoneni bakhe noma ngabe ungubani uma uyilunga lebandla kunandaba ukuthi uyini uma ungakalungisani okwamanje noNkulunkulu ngiyacela futhi ngiphosa itshelele egameni likaJesu Kristu woza ngaphambili manje ngaphambi kokuba siqede lo mugqa wokuphiliswa ngqo ngenkathi umoya ongcwele uselapha lapho engingakhuleka umkhuleko ukukholwa uma ezongizwa ukuphilisa abagulayo impela uzongizwa ukusindisa abalahlekileyo wena omfuna njengomsindisi wakho woza ngaphambili manje egameni likaJesu hambani niye ngaphambili manje bese nisukuma nizungeze ialtare lapha nenzele umkhuleko ngalesi sikhathi nje inkosi nibusise ngiyakuthanda lokho abesilisa besifazane phansi kokuhlabeka umoya ongcwele eqobo lwawo ubalethwa bephuma ngqo futhi ubehlisela ealtare wena obukholwayo lokhu ukuthi kungubufakazi bokuvuka kwaJesu Kristu ngalolu zinsuku zokugcina ukuthi iBhayibheli lethembisa yona lento ukuthi kungeke kwaba yimi ngingumuntu ngumsindisi wenu ngiyalitshela nguJesu Kristu nesandla sami phezu kwezwi nguJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu ukufika kwayo sekuseduze kakhulu ngangokuthi sizibonakalisile qobo lwayo ekugcwaleni kwamandla ayo phakathi kwabantu bayo uma ubona kungabaza nezingqaki ilunga lebandla lisibhibhi nje woza kulo busuku futhi ugcwaliswa ngomoya ongcwele ngenkathi umoya ongcwele qobo lwawo uselapha ukhombisa izifakaziso ezingenakuphosisa ngombhalo ukuthi ulapha nguye woza manje wonke uphefumulo ofuna uJesu Kristu empilweni yakho woza ngaphambili manje futhi umemukele woza manje
are possible
ungenze kakhola kuphela sisacula ungeze manje na
oh
kholwa kuphela ini kholwa kuphela iqiniso leBhayibheli otshelwe lona nangu eliphakazisa kungani engitshelile khona impela maphakathi naleyo nkonzo yokuphilisa na kungani engitshelile kuleyo nkonzo yokuphilisa bizela abantu elithare kungahle kube isidi ithuba lokugcina lo muntu othize angazi into kuphela engiyaziyo ngokuthi ngilalele umoya
Lord.
Kulungele bafowethu abangabefundisi phansi ngolapha phansi ngongapha ba leyo ndawo eyodwa mfowethu yekha ngo makuthi izisebenzi eziqondene nabantu zibuthane zizungeze manje zizokhulekela laba bantu.
I believe, oh Lord, I believe all things are possible.
Is it possible to really receive it? Like the new year, 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 Nifuna sesakala sangempela sothando lukaNkulunkulu njengalowo mama omdala oyinyamazana idiye ayenaso ngingane na uma isehlakalo sakho singe njengaleso usashodwa woza uma ufuna ubonakalisa uJesu Kristu empilweni yakho woza ungabe usadlala isonto ihora lilapha asifanele sidlale ngale nto enkulu uNkulunkulu asiphe yona izifakaziso ezingenako uphosisa zikaJesu Kristu ephila namhlanje emva kokuphele ngeminyaka ezinkulungwane ezimbili. Ungeze na ibandla lemukela isiphiwo salo sokugcina lena yinto yokugcina ezofika ebandleni ngaphambi kokufika kukaKristu ngokwezwi likaNkulunkulu. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana kaNkulunkulu nakho lapho esikhona. Wozani ningeze wonke umphefumulo ongamazi wonke umphefumulo osekungabazeni kulo busuku na ningalidedeli leli thuba elihle kakhulu linedlule ningeze manje futhi nimele umkhuleko sisaqoqana sizungeza le ndawo na nakho-ke qhubekani nje niza thina sifuna ukunibona wonke umuntu osilinde umzuzwana njengoba ngizwa ngempela ukuthi kusenabanye futhi lapha abafanele beze ngokunandaba ukuthi uzihlanganise naliphi ibandla asikuceli bona ubulunga bebandla sikucela ukuba uze wemukele uKristu ungathanda ukwemukela uNkulunkulu owazi izimfihlo zenhliziyo ongayebhula khona lapha njengoba enza owazi yona impela imicabango ecabangayo futhi angayichaza kuwe njengoba enza ezinsukwini ezedlulana manje inkosi ayibusise manje laba besazungeze i-altare nabanye beseza makuthi abasezethamelini basukume umzuzwana nje manje sisazokhuleka manje wena ogulayo khona lapho mhlawumbe obungekho emgceni womkhuleko beka izandla zakho phezu komunye nomunye makuthi zonke izisebenzi eziqondene nabantu nabefundisi babeke izandla phezu kwalaba bantu lapha senilungele na niyibonile into ethize engeyangempela na ngabe into ethize ishukumisile inhliziyo yakho na ngabe into ethize ibe ngubuqiniso kuwe ngokushesha ukwazi ukuthi uJesu Kristu uyaphila kulo busuku na manje sikhothamisa amakhanda ethu futhi wonke umuntu ukhuleka ngendlela yakho uqobo khumbulani kunezigidi zemikhuleko ezenyukayo umhlaba jikelele khona manje uNkulunkulu uyizwa yonke ngoba ungongenasiphelo khulekani manje njengoba nenza ebandeni lenu uqobo khulekelani ukuba uNkulunkulu athethelele izono zenu khulekelani ukuba yena nigcwalise ngomoya ongcwele khulekelani ukuba uNkulunkulu aniphilise kunjalo umoya ongcwele wehlele phakathi kwenu kanjalo futhi aniphe ukunqoba okukhulu nenkululeko ngoba sezulwini siletha lezi zethameli kuwe njengamanje makuthi amandla amakhulu avuthe uJesu Kristu ephuma ethuneni kwangathi angaphilisa leli bandla njengamanje kwangathi amandla aphilisayo kwangathi wonke umuntu ogulayo angakhululwa emandleni kasathane kwangathi wonke umphefumulo olahlekile ungasindiswa nawo wonke umuntu osindisiwe agcwaliswe ngumpapatiso kamoya ongcwele siphe khona Nkosi khulekani sengathi anikaze ikhuleke ngaphambili khulekani sengathi benipha sengathi ngumzuzu wenu wokugcina noNkulunkulu uzokupha.